This message, The Oddball, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, June 14, 1964, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Lo myalezo ongaqhelekanga kamzalwana uWilliam Marion Branham washunyayelwa ngokuhlwa ngecawa ngoJune umhla weshumelinesine 1964 kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, USA.
Let's remain standing just a moment.
Masiqhubeke simile nje okomzuzwana.
Precious Lord, we come to thy divine presence again by the way of prayer.
Nkosi ethandekayo, siza kubukho bakho obungcwele kwakhona ngendlela yomthandazo.
First to give thanks for all that you have done for us and for the great love in our heart for thee and thy word.
Okokuqala ukwenza umbulelo ngakho konke othe wasenzela kona nangothando olukhulu enhliziyweni yethu ngawe nangelizwi lakho.
Lord, these people tonight that I love with all my heart.
Nkosi, aba bantu ngobu busuku endibathanda ngenhliziyo yam yonke.
They have sacrificed and come to sit in a hot room and want more because they love thy word.
Bancamile baza kuhlala kwigumbi elishushu nento yonke ngokuba bayalithanda ilizwi lakho.
And we come to pray for the sick tonight, Lord, and the needy.
Kwaye siza kuthandazela abagulayo ngobu busuku, Nkosi, nabasweleyo.
May there not be a feeble person in our midst at the end of this service.
Kwanga kungangabikho mntu otyhafileyo phakathi kwethu ekupheleni kwale nkonzo.
Reward them for their faithfulness, Lord.
Bavuze ngokunyaniseka kwabo, Nkosi.
Speak to us through thy word and strengthen us, Lord, as we go bearing the reproach.
Theta nathi ngelizwi lakho kwaye usomeleze, Nkosi, njengoko sihamba sithwele isingcikivo.
What a privilege to do this. We ask in Jesus' name, amen.
Lingakanani iwonga lokwenza oku. Sikucela egameni lika Yesu. Amen.
Be seated.
Ningahlala.
I could not find words, of course, to express my gratitude towards a group of people like this that would come and sit in this building.
Ndibanga nakufumana mazwi kakade okuvakalisa umbulelo wam kwiqela labantu abanjengaba abanokuza abahlale kwesi sakhiwo.
I want to say that tomorrow we're going to go over to Topeka, Kansas for the next meeting.
Ndifuna ukuthi okokuba ngomso okanye siza kuwelela ngaphaya eTopeka, eKansas ukwenzela umhlangano olandelayo.
And that'll end up the following Sunday.
Kwaye oko kuya kuphela kwicawe elandelayo.
Then we go from there to Philadelphia.
Size emva koko sihambe ukusuka phaya siye Philadelphia.
And now we're supposed to be going overseas, over to Kenya and Tanzania and Uganda, in the tribes in there.
Kwaye ngoku sifanele siye phesheya kweelwandle ngaphaya eKenya naseTanganyika naseUganda kuzo iintlanga khona phaya.
They're having a little uprise now with the mamas.
Kwaye banoqhankqalazo oluncinci ngoku kunye namamaumaus.
I can't get in as a missionary, but I'm going to try to get in as a hunter.
Andikwazi kungena njengemissionary. Kodwa ndiza kuzama ukungena njengomzingeli.
Go in and they're fixing up.
Ndingene kwaye bayalungiselela.
Usually I go in as a missionary and go hunting. This time I'm going as to go hunting to be a missionary.
Ngokwesiqhelo ndiyangena njengemissionary ndize ndiye kuzingela. Ngeli xesha ndiya ngokukuya kuzingela ndize ndibe yimissionary.
So there any way to get in there to them?
Ke phaya. Nayiphi indlela yokungena kubo.
And brother Matson Bose is there on the job trying to get me in to fix a safari that I come in to go hunting.
Kwaye umzalwane uMartin Boze usemsebenzini ezama ukundingenisa ukulungisa inqwelo yokuzingela yokuba ndingene ukuya kuzingela.
Well, then I come in on this safari, then he's going to say, our brother Branham is in the land.
Kulungile, ngoko. Ndiyangena kule nqwelo yokuzingela. Kwaye uza kuthi, umzalwane wethu uBranham ukhona.
Go down to the embassy. Would it be all right if we just held a little meeting out here, see?
Yihla uye kumzi wozakuzo. Ingaba iya kuba into elungileyo ukuba sibe nomhlangano omncinci phandle apha, yabona?
That gets us started then, just keep it rolling.
Oko kuyenza iqalise ngoko ize iyenze iqhubekeke.
So we don't know where this going to be, we're going to be able to do that or not. We're trying.
Ke asazi nokuba iya kuba njalo siza kukwazi ukwenza oko okanye hayi siyazama.
And I've asked the Lord if something happens that he can't.
Kwaye ndiyicelile inkosi ukuba into ethile yenzeka angena kwazi.
Then it'll be a sign to me that I'm to come back here to Jeffersonville and preach the seven trumpets along July or August, somewhere along in there.
Ngoko iya kuba ngumqondiso kum ukuba ndifanele ukubuyela apha eJeffersonville ndishumayele amaxilongo asixhenxe kuJuly okanye uAugust malunga nelo xesha.
And then if we do, we're seen today, we're going to try to get this school room here that's air conditioned because it'd be real nice and cool.
Kwaye emva koko ukuba senzile siyabona namhlanje siza kuzama ukufumana eli gumbi lesikolo apha elinesipholisi moya kuba kuya kuba mnandi kakhulu kwaye kupholile.
Seats 1,500 people.
Lihlalisa ishumi elinesihlanu ukuya kwishumi elinesibhozo lamakhulu abantu.
And it's air conditioned, a brand new place, just about 5 squares above this.
Kwaye linesipholisi moya indawo entsha qaca nje malunga nesihlanu sesikwere ukuphakama koko.
And one time we asked for it, and they wouldn't let us have it.
Kwaye ngaxesha lithile silicelile kwaye babesalela.
And the man that wouldn't let us have it was thrown off the board.
Yaza indoda ebisalela ukuba silifumane yakhutshwa kwibhodi.
So now the man that's on there now says we can have it anytime we want it.
Ke ngoku indoda ephaya ngoku ithi singalifumana nangeliphi ixesha silifuna.
So we are very happy to get it.
Ke si. Sivuya kakhulu ngokulifumana.
And so, we may be able to get that now, and sometime in July, and have...
Kwaye, sisenokuba nako ukufumana okuya ngoku. Kwaye, ngaxesha lithile kuJuly. Kwaye, sibe.
How many would be praying if the Lord's will now, if something turns us down?
Bangapi abaya kuthandaza. Ukuba intando yenkosi ngoku. Ukuba into ethile isiphoxile ngoku.
You know... I like Arizona. It's a wonderful country. I've always longed to be there.
Niaz, ndiyayithanda Arizona. Lilizwe elihle. Ndasoloko ndinqwenela ukuba phaya.
If you push it up a little bit, Brother Ben, if you will, if it's... Oh, yes, if it's...
Ukuba uya kuyityhalela phezulwana la nto kancinci, mzalwane uBen, ukuba ungayenza, ukuba yi, oh, kuya, ewe mhlekazi, ewe.
Whoever who's on, I'll step it up just a little bit, because coming back out of that real...
Okanye nabani okuyo ongayinyusa nje kancinci kuba ndiphuma kokuya ngenene.
What say? Or just the tapes. Oh, here's the other one up here. I'm sorry. Okay, Brother Ben.
Uthini? Oh, nje iteyipu. Oh, nansi enye phezulu apha. Ndiyaxolisa. Kulungile mzalwane uBen.
So, coming back from Arizona, coming in here, it makes me just a little bit hoarse because of change in climate.
Kendi. Ukubuyela emva ukusuka eArizona ukungena apha kundenza nje ndibe sisichoto kancinci ngenxa yokuguquka kwemozulu.
Here we have about 87 to 90 and sometimes 100% humidity.
Apha sinamalunga namashumi asibhozo anesixhenxe ukuya kumashumi asithoba kwaye ngamanye amaxesha ikhulu leepesenti yolophu.
And there it gets to zero and then sometimes on an average 1/20 of 1% humidity.
Kwaye phaya ifikelela kwiqanda, kwaye emva koko ngamanye amaxesha kwiqondo elingumnyinge isinye samashumi amabini seepesenti enye yolophu.
You're just living under an oxygen tent.
Uya kuhlala nje phantsi kwentente yomongo moya.
And then come out from under that to here, you know what a great difference it makes in you.
uze emva koko uphume phansi kwayo uze apha uyayazi yenza amahluko ngakanani kuwe.
So it does bother you in the voice and so forth.
Ke iyakukhathaza elizwini lakho nanjalo njalo.
Pull it, where was that, if you will, Brother Ben, I made a mistake and pulled it up.
Itsalele kwindawo ebikuyo ukuba uyakwenza njalo Mzwana uBen then say impazamo ekuyinyuseni.
I thought that was put up here is where they step it up at.
Bendicinga ebinjalo kodwa phezulu up kulapho beyinyuse khona.
Now pray for us, every one of you. I do appreciate you.
Gogo, sithandazeleni nonke kuni. Ndinixabisile nonke.
Billy was telling me somebody brought us a basket of peaches and just little gifts that you I just can't thank you enough.
Ubilly ebendixelela ngomuntu othile osizisele ingobozi yepesika kunye nezipho ezincinci enithe andinako nje ukunibulela ngokwaneleyo.
I don't know how to do it.
Andazi mandiyenze njani.
And I feel so unworthy to take things like that from you.
Kwaye ndiziva ndingafanelekanga kuthatha izinto ezinjengeziya kuni.
I pray God will bless you, and I know he will.
Ndiyathandaza uThixo anisikelele kwaye ndiyazi uya kuyenza.
Or he said, in so much as you do unto the least of these, you have done it to me.
Kuba uthe njengoko nenzayo kwabancikane baba nikwenze kum.
And God will bless you, I am sure.
Kwaye uThixo uya kunisikelela ndiqinisekile.
And Arizona being such a nice country, there's one thing that I miss at you all.
Kwaye iArizona ekubeni ililizwe elilungileyo kukho into enye endiyikhumbulayo leyo nini nonke.
I miss you all.
Injalo lonto ndiyanikhumbula nonke.
I don't care where I go, it isn't you.
Andikhathali nokuba ndiyaphi ndindi asiyo ayinini.
I have friends everywhere around the world, but it isn't you all.
Ndinabahlobo ndaweni zonke kwihlabathi jikelele kodwa ayinini nina nonke.
There's something about this little group that just I don't know.
Kukho into ethile malunga neliqela lincinci nje eli andazi.
I think about them.
Ndicinga ngabo.
And in Tucson, it's a tourist city, you know, and the churches are pulling, you know, it's kind of hard.
Kwaye eTucson sisixeko sabakhenkethi niyazi kwaye amabandla ayatsala niyazi yinto enzima.
Not very spiritual.
Awakho moyeni kangako.
And because this competition is very strong and it makes it hard.
Kwaye kuba kukho ukhuphiswano lomelele kakhulu kwaye iyenza ibe nzima.
If I could have all of you all, plus the church, then live out there, I guess it'd be all right, see?
Ukuba ndingaba nani nonke, nebandla, ha, emva koko, ndihlale phandle phaya, ndiyaqikelela, iya kuba yelungileyo, yabona?
But I suppose as long as it stays the church and you're all still coming, I'll still be here until Jesus comes.
Kodwa, ndiyacinga, susela oko lena ihlala ilibandla. Kwaye nonke niseza ndiyakubua ndiselapha ade abuye uYesu.
So pray for me as I said a while ago.
Ngoko ndithandazeleni njengoko ndijilo ngethuba eligqithileyo.
I don't mean to repeat it, but when I get before you I get nervous and I get melancholy and sentimental and temperamental too.
Andibhekiselelanga ekuyiphindeni kodwa xa ndifika phambi kwenu ndiba phakuphaku kwaye ndiyadakumba. Ndize ndivakalelwe futhi ndibe nkenenkene kananjalo.
I am that to begin with, so it makes me all tore up inside.
Ndiloo nto into yokuqala ke indenza ndixheleke ngaphakathi.
But to know that wherever I can go, I haven't a group on earth that I know of that sticks by me like this group.
Kodwa ekwazini ukuba naphi na apho ndinokuya khona. Andinalo iqela emhlabeni endilaziyo elima kunye nam njengeli qela.
May God let us be so inseparable that in the kingdom that is to come, may we be there together.
Amen.
My prayer.
Wanga uThixo angasenza singahlukaniswa ukuze ebukumkanini obuzayo sanga singaba phaya sonke umthandazo wami.
Sitting here at the door talking to Bill Dow just a moment ago for leading someone back to Christ again in the other room.
Dihleli apha emnyango ndithetha no Bill Dow nje umzuzu ogqithileyo phambi kokukhokhelela ndibuyisele umntu othile kuKristu kwakhona kwelinye igumbi.
But sitting there talking to him, 91 years old.
Kodwa ndihleli phaya ndithetha naye amashumi asithoba ananye eminyaka ubudala.
He said, I'm getting weak. My eyes are not like they should be.
Wathi, ndibabuthathaka. Amehlo am awakho njengohlobo afanele abelulo.
I think a couple years ago I come to him when he had a complete heart failure and heart block. Was dying.
Kwaye ndiyacinga, kwiminyaka eliqela egqithileyo, ndeza kuye xa wayenokusilela okupheleleyo kwentliziyo nokuma kwentliziyo esifa.
And the very doctor that was doctoring it said he couldn't get well, the doctor's dead.
Kwaye nkqu nogqirha owayemnyanga owathi akanakuphila, ugqirha ufile.
Here sits Bill Dow, of 91 years old.
Kwaye nanku ehleli uBill Dow, yabona, owamashumi asithoba ananye iminyaka obudala.
I said, Bill, you're no more use in the earth as far as working and things like that.
Ndathi, Bill, akusekho msebenzi wakho emhlabeni ngokubhekiselele ekusebenzeni nezinto ezinjeya.
But I'm asking this, God give you strength because you love the meeting so well.
Kodwa ndicela oku, uThixo akunike amandla ngokuba uyayithanda imihlangano kakhulu.
That 91-year-old man crosses the nation in an automobile, hot, dry, cold, indifference anyway it is, to hear the word.
Lowa mashumi asithoba ananye eminyaka obudala umntu unqumla isizwe ngenqwelo kushushu komile kubanda akukho mahluko nantoni ekuyiyo ukuze ave ilizwi.
God bless that gallant soul.
UThixo awusikelela mphefumlo ukhaliphileyo.
Now, I've got one more apology keeping you the way I did this morning on a 3-hour.
Goku andina ndinesengxengxezo esinye ngaphezulu sokunigcina ngendlela endenze ngayo ngalentsasa kwiiyure ezintathu.
And I didn't do justice to the message because I cut it up and left part of it and skipped part of it and so forth.
Kwaye andenza ngabulungisa kumyalezo ngokuba ndiwunqunqile ndaze ndashiya inxalenye yawo ndaze ndatsiba inxalenye yawo nanjalo njalo.
That's the reason I told him to hold the tape. Let me get it again somewhere where it's cool or something.
Seso sizathu ndibaxelele bazigcine iteyipu. Mandiyifumane kwakhona ndaweni ithile apho kupholileyo okanye into ethile.
You know, I could feel the spirit, but I'm looking at you, it's snowing, you're fanning, and knowing you're hot, and that just tears me to pieces.
Kwaye ndinako ukuva umoya. Kodwa ndijonge kuni kwaye ndisazi niyaphekuzelisa umoya kwaye ndisazi ukuba nishushu kwaye oko kuyandikrazula ndibe ziziqwenga.
I don't want you to suffer. I want you to be comfortable. See?
Andifuni nive ubunzima. Ndifuna nihlale kamnandi. Yabona?
And that worries me.
Kwaye oko kuyandidinisa.
Like I see sick people. If I can't feel for those sick people, I can't do them no good.
Njengokuba ndibona abantu abagulayo. Ukuba andinako ukuvelana nabo bantu bagulayo, andinakubenzela nto ilungileyo.
I've got to feel for them.
Ndifanele ukuvelana nabo.
And the same way with you. I've got to feel for you. I can't be your brother, see?
Kwaye kwa indlela ekwanye kunye nani, ndifanele ndinivele okanye andinakuba ngumzalwane wenu. Yabona?
I got to feel for you. And I do that. God knows that that's true.
Ndifanele ndivelane nani. Kwaye ndiyakwenza oko. UThixo uyazi oko ukuba yinyani.
And now, tonight, I'll give to praying for the sick.
Kwaye ngoku, ngobu busuku, ndiyakubunikezela ekuthandazeleni abagulayo.
And I want to command and bless these men and Brother Collins and Hickerson, Brother Neville, Brother Capps, the trustees and all.
Kwaye ndifuna indoda isikelele aba bantu, umzalwane uCollins noHickerson, umzalwane uNeville, umzalwane uCapps, abathenjwa nabo bonke.
for the fine reports that's been coming of how you're orderly setting the church and how everything's becoming into its right position.
Ngengxelo ezinhle ebezisiza zokuba indlela enilungise ngalo ibandla nendlela izinto eziba kwindawo yazo elungileyo.
I'm grateful to you, man.
Ndinombulelo kuni madoda.
The Lord bless you for trying to carry out an order.
Inkosi inisikelele ngokuzama ukwenza umyalelo.
And letter after letter comes into Tucson to me. Brother Branham, it's not like it used to be.
Kwaye incwadi emva kwencwadi iyeza eTucson kum. Zalwane Branham, ayisekho ngendlela ebiqhele ukuba yiyo.
It's so much different. Such a blessed feeling of the presence of God.
Kwahluke kakhulu okungakho ukuziva sikelelekileyo ngobukhona bukaThixo.
And I'm grateful for that. The Lord ever bless you.
Kwaye ndinombulelo ngoko. Inkosi iqhubeke inisikelela.
Then, now, tonight I was reading here in the scripture a little place to maybe set out a few words to speak and read a scripture and then maybe a couple of scriptures and talk to you for a few moments and then pray for the sick.
Ngoku busuku bendifunda apha esibhalweni indawo encinci ku mhlawumbi ukubeka amazwi ambalwa ukuthetha nokufunda isibhalo kuze emva koko mhlawumbi iqela lezibhalo emva koko ndithethe nani okwethutyana elincinci emva koko ndithandazele abagulayo.
Not but just a few moments. I'm watching the clock and I'll try to make it just as quick as possible.
Hayi kodwa imizuzu embalwa ndiqaphele iwatch kwaye ndiza kuzama ukukhawulezisa nje kangangoko ndinako.
But I do think that when a crowd of people are gathered together without reading the word or doing something, some exhortation, the meeting wouldn't be complete.
Kodwa ndiyacinga ukuba xa isihlwele sabantu sihlanganisene ukungafundi ilizwi okanye ungenzi into ithile amazwi enkuthazo umhlangano awusayi kugqibelela.
Many of you waited. Many of you got miles to travel yet tonight.
Abaninzi benu bebelindile. Abaninzi benu baneemayile ekufuneka bazihambe ngobu busuku.
How I admire that.
Indlela endiyincoma ngayo loo nto.
How I look and see each one and think about there in Arizona. I think when I see him again, I'm going to walk right down, shake his hand and hug his neck.
Indlela endijonga ngayo ndibone ngamnye ndize ndicinge malunga. Phaya eArizona ndiyacinga. Xa ndimbona kwakhona ndiyakuhla ndiye ngqo ndiyokuchawula isandla sakhe ndize ndimange entanyeni. Kwaye naku nihleli apha kwaye ngubani kuphi apho mna niyazi. Andazi mandiqale ngowuphi kwaye owuphi indlela yokuphuma kuyo.
But yeah, I love you. God loves you too.
Kodwa he ndiyanithanda uThixo uyanithanda naye.
Now I think if I'm not mistaken, if I haven't got the wrong scripture laying out here.
Ngoku ndiyacinga ukuba andiphazami ukuba andinaso esingesiso isibhalo sileli apha.
I want to read out of 1 Corinthians the first chapter beginning with the 18th verse and also read 2 Corinthians 12:11 to take a text.
Ndifuna ukufunda okuphuma kumaKorinto okuqala, isahluko sokuqala, ukuqayela kumqolo weshumeli nesibhozo, kananjalo kumaKorinto esibini, ishumeli nesibini, ishumeli nani, ukuthatha umqolo.
Now if I can find those right quick, and then we'll read, and then pray, and start right in just speaking to you for a few minutes on a little subject.
Goku, ukuba ndingafumana ozo ngokukhawuleza, emva koko siya kufunda. Sizemva koko sithandaze siqalise nje ukuthetha kuni imizuzu embalwa kwisiqendwana esincinci.
In 1 Corinthians, the first chapter beginning with the 18th verse.
KumaKorinto okuqala, isahluko sokuqala, siqalise ngomqolo weshumi elinesibhozo.
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but to us which are saved it is the power of God.
Kuba ilizwi lomnqamlezo libubudenge okunene kwabatshabalalayo kodwa kuthi kwabasindiswayo thina aba lingamandla kaThixo.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent.
Kuba kubhaliwe kwathiwa ndiyakubutshabalalisa ubulumko bezilumko, ingqondo yeengqondi ndiyitshitshise.
Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world?
Siphi na ke isilumko? Uphi na umbhali? Uphi na ke umphiki weli hlabathi?
Has not God made foolishness the wisdom of this world?
UThixo akabenzanga ababubudenge na ubulumko beli hlabathi?
May I quote that again? Has not God made foolishness the wisdom of this world?
Ndiyakucaphula oko kwakhona, uThixo akabenzanga baba bubudenge na ubulumko beli hlabathi.
What is the wisdom of this world then? Foolishness.
Yintoni ubulumko beli hlabathi ngoko? Ubudenge.
Hath not God made foolishness the wisdom of this world?
UThixo akabenzanga baba bubudenge na ubulumko beli hlabathi.
For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God.
Ekubeni ke kuthe ebulumkweni bukaThixo ihlabathi alamazi uThixo ngobulumko.
But it pleased God by the foolishness of preaching to save them which hath believed.
Kwakholeka kuThixo ukusindisa abo bakholwayo ngabo ubudenge bokushumayela.
Can I read that verse again? Listen closely.
Ndingawufuna la mqolo kwakhona, phulaphulisisa.
For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God.
Ekubeni ke kuthe ebulumkweni bukaThixo, ihlabathi alamazi uThixo ngobulumko.
It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
Kwakholeka kuThixo ukusindisa abo bakholwayo ngabo ubudenge bokushumayela.
For the Jews require a sign, the Greeks seek after wisdom.
Ekubeni ke amaYuda ecela umqondiso, amaGrike efuna ubulumko.
But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, unto the Greeks foolishness.
Kodwa thina sishumayela uKristu ebethelelwe, isikhubekiso ke eso kumaYuda, ubudenge kumaGrike.
But unto them which are called, both Jew and Greek, Christ, the power of God and the wisdom of God.
Ke kwabo babiziweyo, umYuda kwanomGrike, uKristu ongamandla kaThixo, nobulumko bukaThixo.
Because the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man.
Kokuba into kaThixo ebubudenge ilumkile kunabantu, nento kaThixo engenamandla yomelele kunabantu.
And in 2 Corinthians, the 12th chapter, the 11th verse, Paul speaking.
Kwaye kumaKorinte esibini, isahluko seshumele nesibini, umqolo weshumele nanye, uPaulos ethetha.
I am become a fool in glory.
Sendisuke ndaba ngoswele ukuqonda ngokuqhayisa.
Ye have compelled me, for I ought to have been commanded of you.
Ndinyanzelwe nini, kuba mna ndibe ndifanele ukuyalezwa nini.
For in nothing am I behind in the very chiefest apostle, though I be nothing.
Kuba andisilelanga nganto koyena uyinqamisa umpostile, nakuba ndingento yanto.
Let us pray.
Masithandazeni.
Lord Jesus, add to these few words tonight that's been spoken in days gone by the great apostle Paul.
Nkosi Yesu, yongeza kula mazwi ambalwa ngobu busuku athe athethwa kwimihla egqithileyo ngomkhulu umpostile uPaulos.
That we might prosper by hearing them tonight. in applying them to our lives.
Ukuze sibe nokuhluma ngokuweva ngobu busuku ekuwasebenziseni ebomini bethu.
That we might be the handiwork of God made in the fashion in which he has chosen for us to be in.
Ukuze sibe ngumsebenzi wesandla sikaThixo owenziwe ngendlela athe wasikhethela yona ukuba sibe kuyo.
For we ask it in Jesus' name. Amen.
Kuba sikucela egameni lika Yesu. Amen.
I'm going to preach tonight for a few minutes, the Lord willing, upon the subject of the oddball.
Ndiza kushumayela kwawo usuku imizuzu embalwa, inkosi ithandile, phezu kwesihloko ongaqhelekanga.
Now that's a very crude, rude a text to take. But that's, I think, would more or less state it the way that I want to express it.
Gogo, sesinqwabalala kakhulu, esikrwada isiqwendwana esinokuthathwa, kodwa siso, ndiyacinga, siya kuyivakalisa kude okanye sondeleyo kwinto endifuna ukuyivakalisa.
You know, there's so many things today that people become oddballs, we call it.
Niyazi. Kuko izinto ezininzi namhlanje abathi abantu babe ngabangaqhelekanga siyibiza njalo.
And that expression, if anyone has never heard it, it means somebody that's peculiar, somebody that's odd to another fellow.
Kwaye lo nkcazo ukuba umntu othile zange ave ngayo ithetha ongaqhelekanga, umntu othile ongaqhelekanga komnye umfo.
And no doubt but what many of us are odd one to another.
Kwaye akukho mathandabuzo, koko abaninzi bethu abaqhelekanga omnye komnye.
And now, I was going down the street one time in Los Angeles, California, and I seen a very odd person, acting odd.
Kwaye ngoku, bendisihla ngesitrato ngelinye ixesha eLos Angeles, eCalifornia, ndaze ndabona oyena ongaqhelekanga umntu esenza ngokungaqhelekanga.
And he's walking down the street, not picketing, but he was just merely like taking an afternoon stroll.
Kwaye wayesihla ngesitrato engaphakamisanga xwebhu, kodwa nje wayehamba uhambo lwasemva kwemini.
And I went to the other side of the street to see what he was doing.
Ndaza ndaya kwelinye icala lesitrato ukuze ndibone eyona nto wayeyenza.
Everybody was turning around laughing at him because of his peculiarity.
Wonke umuntu wayebheka emhleka ngenxa yokungaqheleki kwakhe.
I noticed he had a sign hanging on the front of him.
Ndaqaphela wayenophawu lujinga kumphambili wakhe.
And I thought I'd see what everybody was laughing about, this odd, peculiar man.
Kwaye ndacinga ndiyakubona oko wonke umntu wayekuhleka lo ungoyedwa ungaqhelekanga umntu.
And so he was, I noticed him as the people looked at him, they laughed at him and
kwaye ke yena wayenjalo ndamqaphela njengoko abantu babemjongile babemhleka kwaye.
But he seemed to have a different kind of a smile. A smile of contentment.
Kodwa wayekhangeleka enoncumo olwahlukileyo, uncumo lokwaneliseka.
The other smiles that the people were giving him was more like a ridiculing him.
Olunye uncumo abantu ababemnika lona lwalulolokuhlekisa ngaye.
But he seemed to be satisfied in what he was doing.
Kodwa wayekhangeleka enelisekile. Koko wayekwenza.
Well, that's a whole lot to think about when a man's satisfied and what he's doing is right.
Kulungile. Oko kuko konke ekunokucingwa ngako xa umntu enelisekile. Koko akwenzayo kulungile.
Though he be an oddball to somebody else, if he is satisfied that what he's doing is right, then let him stay with it.
Nangona eyakuba ngongaqhelekanga komnye, ukuba wanelisekile, ukuba oko akwenzayo kulungile, Ngoko myeke aqhubeke noko.
And as I come close to the little man, I noticed on across his chest here on a plaque or board was wrote, I am a fool. And at the bottom had for Christ.
Kwaye njengoko ndandisondela kuloo ndoda ncinci ndaqaphela ukunqumleza isifuba sakhe apha kuqweqo okanye ibhodi kwakubhalwe ndisisidenge kwaye ngasezantsi eno sikaKristu.
I am a fool in great letters down at the bottom said for Christ.
Ndisisidenge ngamagama amakhulu ukwehla ngasezantsi ithi sikaKristu.
And everybody was laughing at this.
Kwaye wonke umntu wayehleka koku.
And as the little man pressed on down to the crowd of jeers and carrying on, I turned to look what was on his back.
Kwaye njengoko indoda encinci wayegqitha etyudisa ukuhla esihlweleni sabanyevulayo nokuqhubekeka, ndajika ndajonga okwakungasemva kuye.
And there was a great big question mark on his back and down at the bottom said, now whose fool are you?
Kwaye kwakukho uphawu lombuzo olukhulu kumqolo wakhe emazantsi uthi, ngoku, wena usisidenge sikabani?
Well, I thought he had something there, you see.
Kulungile, ndacinga wayenento phaya, uyabona.
But he seemed to be satisfied that he could be a fool for Christ.
Kodwa wayekhangeleka enelisekile kukuba sisiyatha sikaKristu.
That's what Paul said he had become, a fool for Christ.
Kwaye yiloo nto uPaulus wathe waba yiyo, isidenge sikaKristu.
Brother Troy, the full gospel businessman, a very good friend of mine, he's a meat cutter.
Umzalwane uTroy, we full gospel businessman, oyena ulungileyo umhlobo wam, ungumsikinyama.
And getting some kind of a germ in his hand from cutting pork one time.
Kwaye wafumana intsholongwane ethile esandleni sakhe ekusikeni inyama yakho ngelinye ixesha.
Some man who knows or woman might know what the germ was, but it'll eat you up.
Enye indoda eyaziyo okanye umfazi angayazi ukuba yayiyintoni loo ntsholongwane kodwa iyakukutya.
So in order to save his life, they had to amputate 3 fingers. And he only has 2 fingers on one hand. But yet he remains as a butcher.
Ke indlela ukuze asindise ubomi bakhe, kwafuneka banqumle iminwe emithathu. Kwaye uneminwe emibini kuphela kwesinye isandla. Kodwa noko usengunosilarha.
And there was a little German who worked with him in a butcher shop down in Los Angeles.
Kwaye kwakukho umJamani omncinci owayesebenza naye esilarheni ezantsi eLos Angeles.
So he kept trying to lead the little Dutchman to Christ.
Ke wazama ukukhokhelela lo mDutch umncinci kuKristu.
And he said he was a Lutheran and it was all right with him.
Wathi wayengumLutheri kwaye kwakulungile ngaye.
He was satisfied that he was a Christian because he belonged to the Lutheran church, as he stated it.
Wayenelisekile ekubeni ngumKristu ngokuba wayehamba kwicawe yobu Lutere njengoko wayichazayo.
So one night, Brother Troy had the privilege of getting him to go to church.
Ke ngobunye obusuku, umzalwane uTroy waba nenyweba yokumenza aye enkonzweni.
His name was Henry.
Igama lakhe yayinguHenry.
And Henry in German is Heinrich, and so they call him Heini.
Kwaye uHenry kwisiJamani nguHeini. Kwaye ke bambiza ngo Heini.
You've heard that expression.
Uyivile la ndlela yokubiza.
He said, Heini, how about going to church with me tonight?
Wathi, Heini, kuganjani malunga nokuya enkonzweni nam ngobu busuku?
Well, he said, I believe I'll go.
Kulungile. Wacho, ndiyakholwa, ndiyakuya.
So he went down to an old-fashioned meeting where he was having a prayer meeting, and he really got under conviction and gave his heart to Christ.
Ke wehla waya kowohlobo lwakudala umhlangano apho babe nomhlangano womthandazo, kwaye wangena ekuguqukeni kwenene, wanikezela ngenhliziyo yakhe kuKristu.
Oh, the next day this little Dutchman was enjoying himself.
Oh, ngosuku olulandelayo lo mdatshi mncinci wayezonwabele.
Every once in a while he would just walk through the building with his hands up in the air, saying, "Praise be to God. Thank you, Lord Jesus."
Ho, ngaxesha lithile ebeya kuhamba nje esakhiweni, izandla zakhe ziphakanyiselwe emoyeni, esithi, "Makabongwe uThixo, enkosi kuwe, Nkosi Yesu."
And he attracted the attention to all of them.
Kwaye watsala umdla kubo bonke babo.
You see, he became an oddball to the whole line of meat cutters.
Uyabona, waba ngongaqhelekanga kwiqela lonke lwabasikinyama.
And he'd be cutting meat and start thinking about the Lord and start crying.
Kwaye ebeya kusika inyama aze aqale ukucinga malunga nenkosi kwaye aqalise ukulila.
He'd lay the knife down and walk up and down the aisles, not hysterically, but just making love to Christ.
Ebeya kubeka imela phansi anyuke esihla ngemiqolo engekho ndlongondlongo kodwa ekuthando noKristu.
Said, "Oh, how I love you, Jesus."
Esithi, "Oh, indlela endikuthanda ngayo, Jesus."
You know, just walking back and forth.
Uyazi nje, esiya phambili nasemva.
And the boss came by and seen him do this. And as he went walking down, crying.
Waza umphathi, weza wambona, esenza oku. Kwaye njengoko, wayegqitha, esihla, elila.
And the boss, you never noticed the boss. He was thinking about Jesus.
Waza umphathi, akazange amqaphele umphathi, wayecinga ngoYesu.
And he started down with his hands up in the air and the tears rolling down his cheeks, said, "Oh God, how I love you."
Waza waqalisa ukuhla enezandla zakhe phezulu emoyeni neenyembezi sihla ngezidlele esithi, "Oh Thixo, indlela endikuthanda ngayo wena."
And the boss said, "Heine, what in the world has happened to you?"
Waza umphathi wathi, "Heine, ingaba yintoni eyenzekileyo kuwe?"
He said, "Everybody in the whole line is talking about it."
Wathi, "Wonke umntu endaweni yonke yokusebenza uthetha ngayo."
"What in the world's happened to you, Heine?"
"Yintoni eyenzekileyo kuwe, Heine?"
The little Dutchman said, "Oh, boss," he said, "glory to God, I got saved."
Umdatshi omncinci wathi, "Oh, mphathi," wathi, "uzuko kuThixo, ndifumene ukusindiswa."
He said, "You got what?"
Wathi, "Ufumene ntoni?"
He said, "I got saved."
Wathi, "Ndifumene ukusindiswa."
He said, "I went with Brother Troy here down to a little mission and I got saved."
Wathi, "Ndiye nomzawane uTroy apha ezantsi kwimishini encinci ndaze ndafumana ukusindiswa."
And Jesus came into my heart and I'm so full of love.
Kwaye uYesu uzile wangena enhliziyweni yam kwaye ndizelela uthando.
He said, "You must have went down to that bunch of nuts."
Wathi, "Kufanele ukuba uhle waya kwela gquba leemotyisi."
He said, "Yeah." Said, "Glory to God." Said, "Thank God for the nuts."
Wathi, "Eh." Wathi, "Uzuko kuThixo." Wathi, "Makabulelwe uThixo ngeemotyisi."
He said, "You know, you take an automobile coming down the road, and you take all the nuts out of it, you ain't got nothing but a bunch of yunk."
Wathi, "Uyazi, uthatha inqolo mafutha isihla ngendlela, uze ukhuphe zonke iimotyisi kuyo, akusali nto kuphela sesikhaxa sobugoqo."
Well, I don't know, but what the little Dutchman is just about right.
Kulungile, andazi intoni kodwa umdatshi omncinci wayechanile.
Take all the nuts out. The nuts is what holds it together.
Kupa zonke imotyisi. Imotyisi zizo ezibamba zidibanise.
And I think that's what holds the church together sometimes. Holds civilization together.
kwaye ndicinga koko okubamba ibandla lidibane ngamanye amaxesha libambe impucuko idibane.
Now, coming down from a visit at Prescott a few days ago, I was looking at the desert and noticing how that out of Phoenix they had the Japanese gardens.
Gogo, ukuhla ndivela ekutyeleleni ePrescott kwiintsuku ezimbalwa ezigqitheleyo. Bendijonge intlango kwaye ndiqwalasela indlela okuya iPhoenix abaneJapanese gardens.
And they had flowers in there, beautiful flowers.
Kwaye baneentyatyambo khona phaya, iintyatyambo ezintle.
Or when I was a boy out there, I herded cattle down through those places.
Apho, xa ndandiyinkwenkwe phandle phaya, ndakhokelela iinkomo kwezo ndawo.
The cows were no grass, so they just lived on cactus beans and so forth.
Iinkomo bekungekho ngca, ke beziphila nje ngeembotyi zecactus nanjalo njalo.
And then I noticed that there has been a reproduction to the use of the desert.
Ndaza emva koko ndaqaphela ukuba bekukho imveliso ephindiweyo kokusetyenziswa entlango.
And in the desert, we find that the cactus and the flowers.
Kwaye entlango, sifumana ukuba i-cactus kunye neentyatyambo.
And in our home there, or the home we're renting, Sister Larson.
Kwaye ekhaya phaya, okanye ikhaya esiliqeshileyo, uDade uLarson.
I think she was here this morning, I seen her.
Ndicinga ebelapha ngalentsasa, ndimbonile.
And she has a flower bed on the outside of the house, some dirt, everything there is sand.
Unendawo yeentyatyambo ngaphandle kwendlu, waye umhlaba othile, yonke into phaya inhlabathi.
So she had some dirt and a large flower bed on each side of the duplex.
Ke unomhlaba othile kwindawo enkulu yeentyatyambo kwicala ngalinye lendlu edityaniswe kwenye.
And every morning I have to get out and water those flowers.
Qho kusasa kufanele ndivuke ndinkcenkceshele ezo ntyatyambo.
If I don't water them, they'll die.
Ukuba ndizinkcenkceshelanga, ziya kufa.
And then again I have to get some spray and spray them to keep the lice off of them. The bugs will eat them up.
Kwaye ziya emva koko kwakhona kufanele ndifumane isitshizi. Ndizitshize ugxotha iintwala kuzo. Iintsholongwane ziya kuzitya.
And then you go just a little beyond that, 30 feet from that, there's some flowers growing. And out in the desert they're growing.
Emva koko, ugqitha nje kancinci koko, amashumi amathathu eenyawo ukusuka apho. Kukho iintyatyambo ezikhulayo, kwaye phandle entlango ziyakhula.
And you could dig down 20 feet. And it'd be like a powder keg.
Kwaye ungomba amashumi amabini eenyawo ukuhla iya kuba njengefatyi yerhuluwa.
Nothing in the world but just dust. And there's no water at all.
Akukho nto ehlabathini kuphela nje luthuli. Kwaye akukho manzi kwaphela.
And who sprays them? See?
Ngubani ozitshizayo? Yabona?
These in the flower bed, if you fail to spray them and to water them, the termites or the bugs, lice will eat them up.
Ezi zityalwe kwibhedi yeentyatyambo, ukuba usilele ukuzitshiza nokuzinkcenkceshela, ii-termites okanye irhorho, intwala ziya kuzitya.
But the lice can't touch that one out there in the desert.
Kodwa intwala azinakuchukumisa eziya phaya entlango.
And neither does he have to be babied and watered every day.
Azitefiswa nokutefiswa zinkcenkceshelwe yonke imihla.
He is a production of the Creator.
Uyimveliso kamdali.
This is a hybrid reproduction.
Lena ngumxube wemveliso ephindiweyo.
And I think that today the reason Christianity has become to the people a nut is because that we've got a bunch of reproductions and not genuine Christians.
Kwaye ndiyacinga namhlanje isizathu ubuKristu bube yiyo ebantwini imotyisi kungokuba sinegquba lemveliso ephindiweyo hayi amaKristu oqobo.
A bunch that has to be babied and sprayed and in order to stay in the church.
Igquba elifanele lifekethiswe litshizwe kwaye indlela yokuba bahlale ebandleni.
I can imagine the very first church, what they were, you compare it with this reproduction today.
Ndingafane ndicinge elona bandla lokuqala, into ababeyiyo, kwaye ndilithelekise nale mveliso iphindiweyo namhlanje.
This would be a cheap production of what the real first church was, that rugged believers in God with the Holy Ghost.
Lena iyakuba yeyexabiso eliphantsi imveliso kuleyo ibandla lokuqala laliyiyo lamakholo anqwabalala akholelwa kuThixo kunye nomoya oyingcwele.
You baby not them.
Wawungenako ukuwafekethisa wona.
You didn't have to pat them and tell them you take them in this one and if they get tired that one they go to another one.
Kwakungafuneki uwambambazele wona uwaxelele ukuba uya kuwangenisa kule kwaye ukuba adiniwe kuleya baya kwenye.
You make him a deacon if he'll come over here and leave this other one.
Kwaye uya kuwenza idikoni ukuba aze ngapha aze ashiye lena ingenye.
That's a hybrid reproduction.
Lowo ngumcube wemveliso ephindiweyo.
I was thinking of Michelangelo's original painting, I believe, of the Last Supper.
Bendicinga ngomzobo wokuqala kaMichelangelo ndiyakholwa ngowe isidlo sokugqibela.
I think he painted it.
Ndicinga wawuzoba.
Do you realize what that original picture would cost you?
Ingaba niyaqonda into ekukuxabisa yona la mfanekiso wokuqala.
It would be countless thousands of dollars. Would never touch that original because it's beyond price. It's so valued so high.
Iyakuba ngangabalekiyo amawaka edola. Awunakuze uchukumise lowa wokuqala ngokuba ungaphaya kwexabiso yenziwe yanexabiso elikhulu.
But you can buy a cheap reproduction of it for about $2.
Kodwa ungawuthenga owemveliso ephindiweyo ngexabiso eliphantsi malunga nedola ezimbini.
That's why people today can't understand the ruggedness of real genuine believers.
Yolonto abantu namhlanje bengakuqondi ubungqwabalala bawenene amakholwa oqobo.
They become a nut.
Baba zimotyisi.
You know, the world gets in such a rut that every once in a while you have to have a nut to straighten it out.
Yazi ihlabathi lingena kumgcobhozo de ngathuba lithile ethubeni kufuneke ube nemotyisi ukulolula.
Take somebody, come on the scene, it's a little different. And he is a nut to that generation.
Kuthabatha umntu oza embonisweni, engowahlukileyo kancinci, kwaye uyimotyisi kweso sizukulwana.
I was thinking the other day, who is able?
Bendicinga ngenye imini, ngubani onakho?
Who today is not a nut? You're somebody's nut.
Ngubani namhlanje? Ongeyo motyisi. Uyimotyisi yomntu othile.
I believe the world is completely going insane.
Ndiyakholwa ihlabathi ukugqibeleleyo liyaphambana.
Did you know it's a time that people can't judge between right and wrong? Or truth or error?
Ingaba uyazi ukuba lixesha apho abantu bangena kukwahlula phakathi okulungileyo nokungalunganga okanye inyani okanye imposiso.
Do you know the politicians can't judge right and wrong?
Ubusazi abezopolitiko abana kugweba okulungileyo nokungalunganga.
You see them keeping quiet on this voting the Bible back in the church or into the Bible back into the school?
Uyababona bethe cwaka kolu voto lokubuyisela iBhayibhile ebandleni okanye esi iBhayibhile ibuyele esikolweni.
They don't know which way the politics are going to blow.
Abazi yiphi indlela ezopolitiko ziya ku kudlela ngapi na.
Think of it, I don't know how it is in Indiana now, but in the state of Arizona, it's against the law to read the Bible in school.
Cinga ngayo, andazi ukuba kunjani eIndiana ngoku, kodwa kwesizwana saseArizona kuchasene nomthetho wokufunda iBhayibhile esikolweni.
I think it's the same thing in Indiana. Nearly the whole United States.
Ndiyacinga into enye eIndiana, phantse yonke United States.
Because some infidel woman changed the whole program.
Ngokuba uthile umfazi ongakholwayo waguqula inkqubo yonke.
And remember, it's against the law to read the Bible in our public schools, but believers' taxes supports infidelity to be taught in the school.
Kwaye khumbula, kuchasene nomthetho ukufunda iBhayibhile kwizikolo zethu zikawonke-wonke, kodwa irhafu yamakholwa ixhasa ukungakholwa ukuba kufundiswe esikolweni.
Politics, we need another Abraham Lincoln. We need another Patrick Henry.
Ezopolitiko, sidinga omnye uAbraham Lincoln. Sidinga omnye uPatrick Henry.
We need an American who can stand out regardless of where the politics are and call right, right, and wrong, wrong.
Sidinga uAmerika onokuma engakhathalelanga uba ezopolitiko zimiphi, achaze okulungileyo kulungile nokungalunganga akulunganga.
Did you know preachers today can't judge which is right, the word of God or the church denomination?
Benisazi abashumayeli namhlanje abana kugweba kokuphi okulungileyo, ilizwi likaThixo okanye icawe yobuhlelo.
They don't know which road to take. They can't judge between right and wrong.
Abazi yeyiphi indlela amabayithatha, abana kugweba phakathi okulungileyo nokungalunganga.
I know the Bible says it, but our church says.
Ndiyazi iBhayibhile iyakutsho, kodwa icawe yethu ithi.
See, people are not capable of judging right from wrong.
Yabona, abantu abanakho ukugweba okulungileyo nokungalunganga.
Anything is contrary to the Bible is wrong.
Kwaye yonke into echasene neBhayibhile ayilunganga.
God's word is right and every man's word's a lie. It's contrary to it.
Ilizwi likaThixo lilungile, kwaye lonke ilizwi lomuntu libubuxoki oko kuchasene nalo.
And to try to stand now upon a time like that and to stand for what's right, you become a nut.
Kwaye ukuzama ukuma ngoku phezu kwexesha elinjengeliya nokumela okulungileyo uba imotyisi.
Let's call a few characters.
Masibize izimilo ezimbalwa.
I can imagine the prophet Noah in that great day that he lived in.
Ndingacinga ngomprofeti uNoah kulaa mhla mkhulu awaphila kuwo.
That great scientific age where they built pyramids and sphinx.
Esa sigaba sikhulu sobunzululwazi apho bakha ipyramids nemifanekiso exhonxiweyo.
Where they could prove that there was no water in the skies but scientific research.
Apho babenokubonakalisa ukuba kwakungekho manzi esibhakabhakeni ngophando lobunzululwazi.
Here comes this old man out there and said there's coming rain out of the heavens.
Naku kusiza le ndoda indala phandle phaya kwaye yathi kuza imvula iphuma ezulwini.
Noah was a nut to that generation. He became a nut.
UNoah wayeyimotyisi kwesasizukulwana, waba imotyisi.
Let's think of Moses.
Masicinge ngoMoses.
Moses. When he went down to Pharaoh, as we spoke this morning.
UMoses, xa wehla waya kuFaro, njengoko besithetha ngale ntsasa.
And Moses going down to Pharaoh and saying, the Lord sent me down to bring these slaves out.
Kwaye uMoses esihla esiya kuFaro esithi, Inkosi indithumile ukuba ndikhuphe lamakhoboka.
With a stick in his hand against the great army. It had the whole world conquered.
Enentonga esandleni sakhe, emelene nomkhosi omkhulu, owathi woyisa ihlabathi lonke.
Pharaoh and all of his scientific genius thought Moses was a nut. And he was a nut to them. I can imagine the prophet Elijah in his great day when the fabulous age of fashion.
UFaro. Kubo bonke ubuncuba buchopho bobunzululwazi bakhe, wacinga uMoses wayeyimotyisi, kwaye wayeyimotyisi kubo. Ndingacinga ngomprofeti Eliya, kumhla wakhe omkhulu, xa esodlula isiqhelo isigaba sefashion.
When Ahab and Jezebel rule the world as it was in them days.
Xa uAhabi noJezebele balawula ihlabathi njengoko lalinjalo kuloo mihla.
And all the fashions and things that Jezebel wanted to wear.
Kwaye zonke iifashoni nezinto awathi wafuna ukuzinxiba uJezebele.
And how she had all the women dressing like her and her paints and going on, her fashions, the way that she fashioned herself.
Nendlela awabenza ngayo bonke abafazi banxibe njengaye nokuziqaba kwakhe nokuqhubekeka iifashoni zakhe. Indlela awazihombisa ngayo.
And when some old crank like Elijah come out on the scene and withstood the whole nation, that Ahab, he was a nut. That's right.
Kwaye xa othile omdala ongaqhelekanga njengo Eliya waza emboniselweni waza wamelana nesizwe sonke kuAhabi waye imotyisi injalo.
Amos the prophet, when he come to Samaria in the day that Samaria was like Hollywood today.
Amos umprofeti xa weza eSamari ngemihla eyathi iSamari yaba nje ngeHollywood namhlanje.
The women on the street dressing and even public adultery, how they carry on and live out there letting man.
Abafazi esitratweni benxibe kwaye noqeqezo ekuhleni indlela abaqhubeka ngayo bahlala phaya bevumela amadoda.
It's almost a public adultery today right before you.
Iphantsi yaluqeqezo lwasesidlangalaleni namhlanje kanye phambi kwakho.
I went to a certain place of the night to get something to eat, and the little boys and girls up there hugging and kissing like I don't know what.
Ndaya kwindawo ethile ngobunye ubusuku ukuya kufumana into yokutya, kwaye amakhwenkwe namantombazana nana amancinci phezulu phaya egonene ephuzana ngohlobo endingalwaziyo.
And do you know, my little sister, that's potentially an adultery?
Kwaye uyazi dade wam omncinci ukuba oko kusondele kukrekezeni.
When a man kisses you, he's potentially committed adultery with you.
Xa indoda ikuphuza isondele kukrekezeni nawe.
You should never let him kiss you until you're married.
Ungaze umvumele akuphuze ude ube utshatile.
For the glands, both male and female glands, is in the lips.
Kuba amadlala macala ewendodana nawebhinqa amadlala asemilebeni.
Do you understand?
Uyayiqonda?
And when male and female glands come together, let it be where it may be, you have potentially committed adultery.
Kwaye xa amadlala endodana nawebhinqa ehlangana nokuba kuphina ngokusondeleyo ukrexezile.
And you shouldn't let a boy kiss you until that veil is raised on your face and you're his wife.
Kwaye akufanelekanga uvumele inkwenkwe ikuphuze side esasigqubuthelo siphakanyiswe ebusweni bakho kwaye ube ungumfazi wayo.
Don't do that. It's committing adultery. It's mixing male and female glands.
Sukuyenza loo nto kukukrexeza, kukuxubanisa amadlala endodana nawebhinqa.
Why don't a man kiss a man? Woman kiss a woman in the lips.
Kutheni indoda ingaphuzi indoda, umfazi engaphuzi umfazi emilebeni?
Because it don't cross the glands.
Ngokuba akuphambanisi amadlala.
Children is born by crossing glands.
Abantwana bazalwa ngokuphambanisa amadlala.
So it's almost a public adultery again, everywhere.
Ke iphantse ibelukrekrezo wasesidlangalaleni kwakhona ndaweni zonke.
Look on the screens and everything you see, a slobber and a carry on.
Jonga emibonisweni naphi apho ujonga khona ukuvuza izincwe nokuqhubekeka.
No wonder immorality is on the incline.
Akumangalisi ukuhla kwezimilo kubheka phezulu.
How can they do it and burn themselves all up by kissing those women in the mouth, knowing that that's adultery?
Bangayenza njani loo nto nokuzikhuthaza ngokuphuza ekuphuzeni abo bafazi emlonyeni besazi ukuba oko lukrexezo.
God won't forgive it unless you repent.
UThixo akasokuze akuxolele ude uguquke.
And now, when coming up this great prophet Amos.
Kwaye ngoku xa enyuka lo mprofeti mkhulu uAmos.
He's known as one of the minor prophets because there wasn't too much wrote of him, but he had the word of the Lord.
Waziwa njengowabancinci abaprofeti ngokuba akuzange kubekho okuninzi okubhalwe ngaye kodwa wayenelizwi lenkosi.
He looked out upon that city all given.
Kwaye wakhangela phezu kwesasixeko konke kunikelwe.
In the parks, men sat with their arms around women and women with their arms around men, just a modern Hollywood.
Kwiindawo zokuphumla amadoda ehleli beneengalo zawo zigone abafazi nabafazi eneengalo zabo zigone amadoda nje eyanamhlanje iHollywood.
And he walked down to that city and said, "You'll repent or perish."
Kwaye wajikeleza esihla ngesixeko wathi niya kuguquka okanye nitshabalale.
He was a nut.
Wayeyimotyisi.
He had almost declared himself insane to them.
Wayephantse waziveza njengophambeneyo kubo.
John the Baptist, when he came on the scene to the religious denominations that day, he was a nut.
UYohane umbhaptizi xa weza emboniselweni kwabeenkolo zobuhlelo zaloo mhla wayeyimotyisi.
He had the opportunity to become a priest to follow his father's footsteps.
Wayenethuba lokuba ngumbingeleli ukulandela ekhondweni likayise.
But he refused to do it because God had kept him out of those creeds and denominations because his job was too important. He was to announce the Messiah coming.
Kodwa wala ukuyenza loo nto ngokuba uThixo wamgcina ngaphandle kwezomvumo nkolo namahlelo. Ngokuba umsebenzi wakhe wawubaluleke kakhulu, wayefanele avakalise ukuza kukaMesiya.
And when he had nothing to do with the Pharisees, Sadducees, or whatever it was, he rejected the whole group of them.
Kwaye xa wayengenanto yakwenza nabafarasi nabasadusi okanye nantoni eyayiyo, zange afune nelinye iqela labo.
And said, "Don't you begin to say we have Abraham to our father, for I say that God's able of these stones to rise children to Abraham."
Wathi ningaqalisi ukuthi sino Abraham ubawo wethu kuba ndiyatsho ukuba uThixo unako kulamatye ukumvelisela abantwana uAbraham.
To the religious world of his days, he was a nut. That's right.
Kwihlabathi lenkolo lemihla yakhe yena wayeyimotyisi injalo.
When Jesus came on the scene,
xa uYesu weza emboniselweni,
to the religious people of his days, he was also a nut.
Kubantu benkolo bemihla yakhe, naye waba yimotyisi.
Because they said, "You are a Samaritan. You're out of your mind. You're a madman."
Ngokuba bathi ungumSamaria, ushiywa ingqondo yakho, uyindoda ephambeneyo.
In other words, a crazy man.
Ngamanye amazwi, igeza.
He was that to the people, your Lord and Savior.
Wayekoko ebantwini, inkosi nomsindisi wakho.
No wonder Paul, trained by Gamaliel to be a priest, the opportunity someday becoming a high priest.
Akumangalisi uPaulus, eqeqeshwe nguGamaliyeli, ukuba abe ngumbingeleli, ithuba lokuba ngenye imini abe ngumbingeleli omkhulu.
And on his road down to Damascus, he was struck down by a supernatural light.
Kwaye endleleni yakhe esihla esiya eDamasko, wabethwa wawiswa kukukhanya okungaphezu kwendalo.
And he looked up being a Jew and knew that pillar of fire was what led his people.
Waze wajonga phezulu ekubeni engumJuda, kwaye sazi ukuba lantsi kayomlilo yiyo eyakhokelela abantu bakowabo.
He said, "Lord, who are you?"
Wathi, "Nkosi, ungubani?"
He said, "I'm Jesus."
Yaza yathi, "NdinguYesu."
And when he forfeited his education,
kwaye xa wancama imfundo yakhe,
he forfeited all of his theology. that he'd been trained in the schools and become a regular street preacher. He was a nut.
Wancama yonke imfundo yakhe yakwalizwi awayeqeqeshwe kuyo ezikolweni. Waba ngumntu nje umshumayeli wesitrato waba imotyisi.
He said, I have become a fool.
Wathi ndiye ndaba sisidenge.
And the people thought he was mad beside himself.
Kwaye abantu bacinga wayephambene ephumile kuye.
He told Festus, I'm not mad.
Waxela uFesto andiphambenanga.
He just knew the Lord.
Wayesazi nje inkosi.
But to know the Lord in a religious group.
Kodwa ukwazi inkosi kwiqela lenkolo.
I hope you don't miss it. To know Jesus this day amongst a religious group, you are a nut. It hasn't changed. I could dwell much on this, but I want to hurry up for the prayer line.
Ndiyathemba aniphosi. Ukwazi uYesu kulomhla phakathi kweqela lenkolo. Uyakuba imotyisi. Ayikaguquki. Ndingahlala ixesha elide koko. Kodwa ndifuna ukukhawulezisa ukwenzela umgca wokuthandazela.
Martin Luther, that little German priest, that packing the communion one day, threw it down on the steps and said, this is not the body of Jesus Christ.
Martin Luther, lam priest womjamane omncinci, owathatha umthendeleko ngenye imini, wawulahla phansi kwizinyathelo, wathi, lona asinguwo umzimba kaYesu Christu.
This is only bread that's been made back there.
Esi sisonka nje kuphela, esenziwe emva phaya.
And he declared that the just shall live by faith. He was a nut to the Catholic Church.
Kwaye wakwazisa ukuba amalungisa ayakuphila ngokholo. Waye imotyisi kwicawa yobuKatolika.
They could have assassinated him for that. But he was a nut. And they just let him alone.
Babe nako ukumgwinta ngenxa yalonto. Kodwa waye imotyisi. Basuke bamiyeka nje.
But he became a nut to that generation.
Kodwa waba imotyisi kwesasizukulwane.
John Wesley, in the days of the great immoral hour of England.
John Wesley, ngemihla emikhulu yokungabi nazimilo eNgilane.
When a Wesleyan revival had to come on the scene, the whole world was corrupted. Immorality everywhere.
Ka ukuba imvuselelo yobuwisile yayingafikanga embonisweni ihlabathi lonke lalonakele ukungabi nazimilo ndaweni zonke.
And the Anglican church had got so far away to the no more revival, such Calvinistic thinking.
Kwaye icawe yobuchurchi yayimke kakhulu de akwabakho mvuselelo okunjeya ukucinga ngokobu Calvin.
And John Wesley come on the scene with us. The word of sanctification, cleaning up the immoral. He became a nut.
Kwaye uJohn Wesley weza embonisweni kunye nelizwi lomgcwaliseko ukucoca kungabi nazimilo waba imotyisi.
Quoting Mr. Wesley once in his book.
Ukucaphula umnu Wesley kanye.
He was coming down a path, and one of the men of the England church, they all thought he was crazy.
Wayesihla ngendlela, kwaye enye indoda yecawe yasengilane, bonke babecinga wayephambene.
So he stood in the path, Mr. Wesley was a little bitty man.
Ke wema endleleni, umnu Wesley wayeyindodana encinana nana.
This great big fellow thought he'd just get to slap him down, so he stood in the path.
Lo mfomkhulu wayecinga uza kumkhahlela nje phansi ke wema endleleni.
Mr. Wesley walked up and said, "Pardon me, sir. Would you step out of the way? I'm in a hurry."
Umnu Wesley wenyuka wathi, "Uxolo mhlekazi. Khawukhwelele ecaleni, ndinqamile."
And the Anglican said to him, "I don't step out of the way for a fool."
Waza umthethi wathi kuye, andisikhweleleli isidenge.
Mr. Wesley politely tipped his hat, walked around him, said, I always do.
Umnu Wesley wathoba umnqwazi wakhe, wagqithela ecaleni, wathi, ndisoloko ndisenza.
So you see, that was one who was the nut. One was for Christ, the other was for the church.
Ke uyabona yayinguye owayeyimotyisi omnye wayengoka Kristu ongomnye wayengowecawa.
So you're somebody's nut. Yeah.
Ke uyimotyisi yomnye umntu okwangoko.
When the Pentecostals came on the scene 50 years ago, they said them people are crazy.
Xa abakwamoya beza embonisweni kumashumi amahlanu eminyaka yagqithayo bathi aba bantu baphambene.
They were nuts. That's right.
Babezi motyisi injalo londo.
Because they condemned all that corruption that was in the church ages at that time when they come on the scene.
Kokuba bohlwaya konke okwakonakala okwakukuzigaba zebandla ngela xesha xa beza embonisweni.
But what has the Pentecostals done?
Kodwa intoni abakwamoya abayenzayo?
Went right back into the vomit that they come out of.
Amen.
Right back into the denominational corruption.
Babuyela kanye emva kumhlanzo ababephuma kuwo, kanye emva kukonakala kobuhlelo.
You know what? It's time for another nut. Yes. It's time for another one. That's right.
Niyazi intoni lixesha lenye imotyisi. Ewe, lixesha lenye injalo londo.
Notice a nut. Before there is a nut, there is a bolt to fit that nut.
Qaphela imotyisi. Phambi kokuba kubekho imotyisi, kubakho ibholithi eyanele kulo motyisi.
And that nut is threaded to that bolt. If it don't, it's a misfit.
Kwaye la motyisi iqoqelwe kula bholithi. Ukuba kunjalo ayilungelelanani.
Notice. All who was threaded in the days of Noah, threaded to the gospel message, Noah the nut pulled him into the ark.
Qaphela bonke ababeqoqelwe ngemihlaka ka Noah baqoqelwa kumyalezo wevangeli uNoah imotyisi wabatsalela emkhombeni.
It depends what your threads are. What you're threaded to?
Kuxhomekeke ekubeni yintoni amaqoqo akho uqoqelwe entwenini.
If you're threaded to the world, they'll pull you.
Ukuba uqoqelwe ehlabathini bayakukutsala.
If you're threaded to the word, it'll pull you.
Ukuba uqoqelwe elizwini liyakukutsala.
It depends on which you're threaded to, what nut you'll follow.
Kuxhomekeke kokuphi oqoqelwe kuko yeyiphi imotyisi oya kuyilandela.
But Noah being a nut with the word of God, a nut to the scientific age and to the religious age that he lived in, he pulled them that would be saved into the ark. Amen.
Kodwa uNoah ekubeni eyimotyisi nelizwi likaThixo, imotyisi kwisigaba sobunzululwazi nakwisigaba senkolo awayephila kuso, wabatsala abo babenokusindiswa ukubangenisa emkhombeni. Amen.
Those that were predestinated, the bolt that was made before the nut.
Abo babenyuliwe ngenxa elingaphambili, ibholithi eyayenziwe ngaphambi kwemotyisi.
The bolt must be threaded to the nut.
Ibholithi kufuneka iqoqelelwe emotyisini.
So Satan, he has some bolts and nuts too. Bolts and nuts of the kingdoms of this world.
Ke uSatan unebholithi nemotyisi naye. Ibholithi nemotyisi zezikumkani zelihlabathi.
Pharaoh was just as much nut to Noah or to Moses as Moses was to Pharaoh.
Ufaro wayeyimotyisi nje kuNoah okanye kuMoses njengoMoses wayenjalo kuFaro.
Pharaoh, with all his scientific gimmicks, had pulled his nation to himself.
UFaro kunye nawo onke amaqhinga akhe obunzululwazi wasitsalela kuye isizwe sakhe.
Noah, by being a nut for God, pulled the church to the promised land.
UNoa ekubeni eyimotyisi kaThixo walitsalela ibandla kwilizwe lesithembiso.
Depends on which way you're threaded.
Kuxhomekeke uqoqelwe kweyiphi indlela.
He pulled the church out of Egypt. As Noah pulled the church out of the world to the ark.
Walitsalela ibandla ngaphandle kweyiphutha. Njengokuba uNoa walitsalela ngaphandle kwehlabathi ibandla, walisa emkhombeni.
Moses pulled the church from Egypt to God's promised land.
UMoses watsala ibandla walikhupha eyiphutha ukulisa kumhlaba kaThixo wesithembiso.
Jesus said, now be careful. Because these nuts and bolts look a whole lot alike. Just watch the thread.
Watsho uYesu ngoku, lumkani, kuba ezi motyisi nebholidi zifana kakhulu. Qaphelani nje iqoqo.
Matthew 24:24, he said it would almost deceive the very elected.
UMateyu amashumi abinane sine, wathi ibiya kuphantse ilahlekise nabonyuliweyo.
Now, the American and the whole world denomination needs a nut.
Ngoku uMelika kunye nehlabathi lonke lobuhlelo lidinga imotyisi.
The Methodists, the Baptists, the Presbyterian, they're all scattered out and this, that, and all fighting.
UMwisile, uMbaptist, uMrhabe, bonke bathe saa kuleya kwaye bonke besilwa.
After all, they're all threaded to the same boat.
Kwaye emva kwako konke, baqoqelwe bonke kwibholithi enye.
So God's given them a boat and sending them a nut. The World Council of Churches.
Ke uThixo ubanike ibholithi, kwaye wabathumela imotyisi, iqumrhu lecawe zehlabathi.
It'll pull them all together. That's right. It sure will, it'll pull them together. The World Council.
Liyakuzitsala zihlangane, injalo loo nto. Ngenene iyakuyenza, iyakuzitsala zihlangane, ibhunga lehlabathi.
You know, it got to here not long ago, there can't be nothing happen to cause without a reason.
Niyazi, inayo, apha kungekudala, akunabakho nto enokwenzeka, unobangela, ngaphandle kwesizathu.
The women want to strip their clothes off.
Abafazi bafuna ukuzihluba impahla zabo.
They want to wear shorts.
Bafuna ukunxiba ezimfutshane.
They wanted to still belong to church.
Bafuna ukuba ngabecawa futhi.
They wanted to wear all these kinis or what you call the things.
Bafuna ukunxiba zonke ezi kinis okanye nantoni na ozibiza ngayo izinto.
They want to do that and they want to still belong to church.
Bafuna ukuyenza loo nto, kwaye basafuna ukuba ngabecawa.
They want to scream, holler, and dance. Worship. That's a worship.
Bafuna ukukhwaza, bangxole, baze badanise, banqule, olo, lunqulo.
If I had time, I'd prove that to you.
Ngoku, ukuba bendinexesha, bendiya kuyibonakalisa loo nto kuwe.
That is a devil worship. Dancing like that and doing those things, I could prove it to you in the heathen lands.
Olo, lunqulo, lomtyholi. Ukudanisa ngolwahlobo nokwenza ezo zinto ndingabonakalisa oko kuwe kwimihlaba yabahedeni.
They wanted to worship and maintain their testimony and still remain in church.
Babefuna ukunqula kwaye bagcine ubungqina babo baze futhi bahlale ebandleni.
So God gave them a nut, 2 or 3 of them.
Ke uThixo wabanika imotyisi ezimbini okanye ntathu zazo.
One named Elvis Presley, one Pat Boone and Ernie Ford can sing hymns and everything else and still claim to be a Christian.
Enye ebizwa ngo Elvis Presley, enye uPat Boone no Ernie Ford bangacula amacula lento yonke engenye baze futhi babange ukuba ngamaKristu.
It's a nut. It's not threaded to the word.
Imotyisi ayiqoqelwanga elizwini injalo.
Now, I said I'd be through in a half hour and it's up.
Ngoku, benitheni za kugqiba kwesiqingatha seyure kwaye iphelile.
But listen, the world wants a nut. The devil sees they get it.
Kodwa, phulaphulani, ihlabathi lifuna imotyisi. USathana wenza ukuba bayifumane.
They're already threaded for it.
Sele beqoqelwe yona.
But while the world is being threaded for a nut, there's a people called the bride.
Amen.
It's threaded too.
Kodwa ngelixa ihlabathi liqoqelwa imotyisi, kukho abantu ababizwa umtshakazi. Bayaqoqwa nabo.
Just as sure as I'm standing here, God will send him a nut. That'll pull the bride out of this chaos into the presence of God.
Njengokuqinisekileyo njengokuba ndimi apha, uThixo uya kubathumelela imotyisi eya kutsala ikhuphe umtshakazi kule mbutumbutu imse ebukhoneni bukaThixo.
It'll be a word-threaded nut.
Iya kuba eqoqwe ngelizwi imotyisi.
A critic a few days ago said to me, down in Tucson,
umgxeki kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo wathi kum ezantsi eTucson.
He said, you know, some people make you a nut and others make you a god.
Wathi, uyazi abanye abantu bakwenza imotyisi kwaye abanye bakwenza uThixo.
I said, well, that kind of runs all right.
Dathi, ke oko kuyahambelana ngahlobo luthile.
I know he's trying to criticize me.
Ndiyazi uzama ukundigxeka, yabona?
He said, people think you're a god.
Wathi, abantu bacinga unguThixo.
I said, well, just I know the people didn't do that.
Ndathi, ke nje, ndiyazi abantu zange bayenze loo nto.
But I know he didn't understand it because he's on the other side of the skin, you see.
Kodwa ndandiyazi ukuba akayiqondanga ngokuba waye kwelinye icala lofele, yabona?
So I know he didn't know it.
Ke ndandiyazi wayengayiqondanga yona.
So I said, that's not too far away from the word of God, is it?
Ke ndathi oko akukudanga kakhulu elizwini likaThixo, akunjalo?
Just let him know we wasn't lost. We know where we were standing.
Yabona. Masimenze nje azi ukuba sasingalahlekanga. Siyazi apho sasimikhona.
We know what kind of sails we had set and what kind of wind was blowing it.
Siyazi luhlobo olunjani lweseyile esasilubekile kunye nohlobo lomoya olwaluyibhudla.
We know what our thread was and what our nut was.
Sazile ukuba iqoqo lethu laliyintoni nokuba yayiyintoni imotyisi yethu.
And we know how we're standing.
Kwaye siyazi indlela esimi ngayo.
I said, that's not contrary to the word of God so much, is it?
Ndathi, oko akuchasenanga nelizwi likaThixo kakhulu, akunjalo?
I said, remember, when God was sending Moses down to the children of Israel, God made Moses a god. That's right.
Ndathi, kumbula, xa uThixo wayethumela uMoses ezantsi kubantwana bakaIsrayeli, uThixo wamenza uMoses uThixo, njalo lonto.
And made also Aaron his brother a prophet. That's right.
Waza wamenza ngokunjalo uAaron umntakwabo umprofeti, njalo lonto.
All the prophets Jesus said were gods. They were God's man. That's right.
Bonke abaprofeti watsho uYesu babengoThixo abantu, injalo lonto.
God means it that way.
UThixo ubhekiselele kuyo ngalandlela.
Listen. The word that we preach and the word that I said this morning.
Pula, ilizwi esilishumayelayo nelizwi endilithethileyo ngalentsasa.
God hiding behind skins. Badger skins. God hiding behind the skin of a man.
UThixo ezimele emva kofele. Ufele lesikhumba. UThixo ezimele emva kofele lomntu.
See? That's what he did.
Yabona. Yiloo nto awayenzayo.
When God was manifest in the world, he was hiding behind or veiled behind the skin of a man called Jesus.
Xa uThixo wabonakaliswayo ehlabathini, wayezimele emva kokhuselo, emva kofele lomntu obizwa ngoYesu.
He was veiled and hiding behind the skin of a man called Moses.
Wayekhusiwe kwaye ezimele emva kwefele lomntu obizwa ngoMoses.
And they were gods. not gods, but they were God, the one God, just changing his mask, doing the same thing each time, bringing this word.
Kwaye babengu tiko, hayi o tiko, kota babengu tiko, utiko omnye, okukula nje isigqubuthelo sakhe, esenza kwa into enye, xesha ngalinye, esazisa eli lizwi.
See, God made it that way.
Yabona, utiko wayenza ngalandlela.
He knows that man's got to see something.
Uyazi ukuba umntu kufanele abone into ethile.
There isn't every one of us born into the world.
Ikhona kumntu ngamnye wethu ozalelwe kweli hlabathi.
Like I was telling you this morning, nobody was daring to follow Moses in there.
Njengokuba bendixela ngalentsasa, akukho mntu wayenokulandela uMoses phaya.
God never did deal with two, he deals with one. Always.
UThixo akazange wasebenza ngababini, usebenza ngaye abemnye. Maxa onke.
No one was daring to impersonate Moses.
Akukho namnye wayenokulinganisa uMoses.
It was death, natural death. To try to impersonate him. To go in that pillar of fire with him.
Hayi kukufa, ukufa ngokwasenyameni, ukuzama ukulinganisa yena, ukuya kulantsika yomlilo kunye naye.
So people are not all made. You're not born in that way to break out into that supernatural.
Ke abantu abenziwanga bonke, akuzalwanga ngalandlela. Ukugqobhozela kokuya kungaphezu kwendalo.
But God set some on the earth to represent him as an ambassador from him.
Kodwa uThixo ubeka abanye emhlabeni ukumela yena njengonozakuzako osuka kuye.
And that ambassador is ordained of God to go into the great unknown supernatural.
Kwaye lanozakuzako umiselwe nguThixo ukuya kokukhulu okungaziwayo okungaphezu kwendalo.
And discern and bring out things that the natural mind cannot perceive it.
Acalule azise izinto ingqondo yemvelo engenakuzibona.
It brings out the mystery of God. Foretells things that is and things that will has been and things that will be.
Izisa imfihlelo kaThixo ichaze kwanhlandlolo izinto ezikhoyo nezinto azazikho nezinto eziyakubakho.
What is it? God. God behind skins. Human skin. That's exactly right.
Yintoni uThixo? UThixo emva kofele ufele lomuntu leyo inyaniso ngqo.
Sam Connolly lives in Tucson.
Sam Connolly uhlala eTucson.
He came here once many years ago with Mr. Kidd and was healed with a standing ulcer for many years.
Uza apha kube kanye kwiminyaka emininzi egqithileyo kunye nomnu uKidd kwaye waphiliswa ene ulcer iminyaka emininzi.
When I went out last fall, Sam had a stone that the specialist there in Tucson examined it. It was as big as a marble.
Kanda pumayo kukwindla odlulileyo uSam wayene nelitye eyathi ingcaphephe phaya eTucson yalixilonga lalinga ngebastile ubukhulu.
Brother Sam Connolly, many of you know him. Simoha.
Umzawane uSam Connolly abaninzi benu apha bayamazi usuka eOhio.
And he went to the doctor and he said, Sam, make yourself ready next week. I'll take that stone out a couple days from then.
Kwaye waya kugqirha waze wathi, Sam, zilungiselele kule veki izayo. Ndiza kulikhupha ela litye iqela lentsuku emva koko.
He said, can I pass the stone, doctor?
Wathi, ndingaligqithisa ilitye gqirha.
He said, it's impossible. The stone is too big.
Wathi, akukwazeki ilitye likhulu kakhulu.
So he got him in a car and took him home.
Ke wamngenisa emotweni, wamgodusa.
And he called. He said, I want you to come over and pray for me, Brother Branham.
Waze watsala umnxeba wathi, ndifuna uze ngapha undithandazele, mzalwana uBranham.
Why did he call me for such?
Kutheni endibizele lanto?
And I started to pray for him.
Ndaza ndaqalisa ukumthandazela.
I said, Sam, it's thus saith the Lord. the stone will pass by itself.
Ndathi, Sam, ngu echo inkosi. Ilitye liyakuzigqithela ngokunokwalo.
And the next morning he took the stone to the doctor.
Kwaye kwintsasa elandelayo walithatha ilitye walisa kugqirha.
And he said, the doctor said, Mr. Connell, I don't understand how it happened.
Waze wathi, ugqirha wathi, umnu Connell, andiyiqondi ukuba yenzeke njani.
And he said, I am a believer in God. And God passed the stone for me, took it from me.
Waza yena wathi, ndilikholwa elikholelwa kuThixo, kwaye uThixo undigqithisele ilitye, walisusa kum.
The man could hardly believe it, the doctor.
Indoda kwakunzima ukuyikholwa, ugqirha.
Just the morning you believe that big tumor leaving my wife's side you know about, see.
Nje okungekho ngaphezulu kwanokukholelwa kolwa dumbo lukhulu lushiya icala lomfazi wami niyazi malunga nalo yabona.
So he said about 6 months later, which is about two weeks ago, Sam Connelly was stricken down by a serious heart condition.
Ke wathi malunga neenyanga ezintandathu kamva oko kumalunga nesithathu malunga neveki ezimbini ezigqithileyo okanye iveki ezintathu ezigqithileyo uSam Connelly wayecinezelwe phantsi yimeko embi yentliziyo.
And I don't know the name of Carter or some kind of a heart block or ever what it is.
Kwaye andilazi igama isifo sentliziyo okanye uhlobo oluthile lokuxinana kwentliziyo okanye nantoni na eyiyo.
It's a very dangerous it won't you can't get over it they claim.
Iyingozi kakhulu ayisokuze akuna kugqitha kuyo batsho.
A heart attack and his heart blocked.
Uhlaselo lwentliziyo kwaye intliziyo yakhe yavaleka.
And his limbs swelled out to his ankles were larger than his leg up here high around his hip.
Kwaye amalungu akhe adumba de amaqatha akhe amakhulu kunomlenze wakhe phezulu apha ekujikelezeni isinqa.
So they took him down to the doctor.
Ke bamthatha bamsa kugqirha.
The doctor said take him home peacefully or to the hospital.
Ugqirha wathi mgoduseni ngoxolo okanye nimse esibhedlela.
Sam said, I don't want to go to the hospital.
USam wathi andifuni kuya esibhedlela.
Said take him home and put him in the bed and don't you move head, hand or foot for 6 months.
Wathi mgoduseni nimbeke ebhedini kwaye ungashukumisi intloko isandla okanye unyawo iinyanga ezintandathu.
Said you could die at any minute.
Wathi ungafa nangawuphi umzuzu.
And Brother Norman called and we went over that night to see Brother Sam.
Kwaye umzalwana uNorman watsala umnxeba saze saya ngaphaya ngoba busuku ukuya kubona umzalwana uSam.
And when we prayed for him and the Lord spoke.
Kwaye xa samthandazelayo yaza inkosi yathetha.
And the next morning Sam went down to the doctor's office with his bitchy legs pulled up. Stood before the doctor and said, look at me, doctor.
Kwaza kwintsasa elandelayo, uSam wehla waya e-ofisini kagqirha. Enesikhinda sinyusiwe. Wema phambi kogqirha wathi, ndijonge gqirha.
And the doctor put him under an electrical cardiogram and he said, I don't understand it.
Waza ugqirha wamfaka phantsi kwesixilongo intliziyo. Waze wathi, andiyiqondi le nto.
Said, go on back to work.
Wathi, buyela emsebenzini.
He said, what church do you belong to?
Wathi, ungoweyiphi icawa.
He said, I don't belong to any of them.
Wathi, andingowayo nenye.
He said, you can't be a Christian without belonging to them denominations. You have to be.
Wathi, akuna kuba ngumKristu ngaphandle kokuba ungowamahlelo. Kufanele ube njalo.
See, that's all the doctor knows.
Yabona, kuphela oko ogqirha abakwaziyo.
Sam was a nut to him, and he was a nut to Sam by asking such a question.
USam wayeyimotyisi kuye, kwaye wayeyimotyisi kuSam ngokubuza umbuzo onjalo.
Then what happened?
Emva koko kwenzeka ntoni?
Sam came over and he said, what can I say to anybody that tells me such things, Brother Branham?
uSam weza ngapha waze wathi ndithini nakubani ondixelela ezo zinto mzalwane uBrenham.
Tell him that you belong to the one and only church. You don't join it. It's not a denomination. You're born into it. A little lady, about 6 months ago, leaning on the bosom of Sister Norman.
Baxelele ukuba ungoweli lodwa nekuphela kwalo ibandla. Akulijoyini lona asilohlelo. Uyazalelwa kulo. Inenekazi elincinci malunga neenyanga ezintandathu ezigqithileyo. Loyame esifubeni sikadade uNorman.
I forget her name. Very pretty little woman, about 30 years old.
Ndiyalilibala igama lalo. Omhle kakhulu umfazi omncinci malunga namashumi amathathu iminyaka obudala.
Her and her husband had separated and she took leukemia.
Lona nendoda yalo babohlukene kwaye laba nomhlaza wegazi.
And she had been in such a condition that she could hardly get around.
Kwaye lalikwenjalo imeko ukuba lingakwazi kuhamba.
And finally it got worse until the doctors put her in a bed.
Yasa ekugqibeleni yabambi kakhulu bade oqhiha bamlalisa ebedini.
And the doctors visited her until the time come.
Kwaye oqhiha bamtyelela de ixesha lafika.
They give her until the following Wednesday. She'd be dead by Wednesday.
Bamnika kude kube ngolwesithathu olandelayo. Uya kube efile ngolwesithathu.
And Miss Norman somehow got her out of the bed and brought her over and had to hold her up in a chair.
Waza unkosikazi Norman wamohlisa ebhedini ngandlela ithile, wamzisa ngapha, kwaye kwafanela umbambe esitulweni.
And as the little fellow sat there pitching back and forth and gray as she could be, yellow over the skin from the cancer, leukemia.
Kwaye njengoko into encinci ihleli phaya igeqezela emva naphambili engwevu kangangoko enako etyheli esikhumbeni ngenxa yomhlaza, umhlaza wegazi.
I said, well, I can pray for you, sister.
Ndathi, kulungile, ndingakuthandazela, dade.
And her trying to speak in the tears in her eyes, she said,
kwaye yena ezama ukuthetha neenyembezi emehlweni akhe, wathi,
I said, are you a Christian?
Ndathi, ungumKristu.
She said, I'm a Methodist.
Wathi, ndingumWesile.
I said, I asked you if you was a Christian.
Ndathi, ndibuzile ukuba ungumKristu.
And she said, you mean belong to the Christian church?
Waza wathi, utheta ukuba ngowecawe yobuKristu.
I said, no ma'am, I mean, are you born to the Spirit of God and love the Lord Jesus?
Ndathi, hayi mama. Ndithetha ukuba uzelwe ngomoya kaThixo na kwaye uyithanda inkosi uYesu.
She said, well, I've always belonged to the church.
Wathi, kulungile, bendisoloko ndingowecawa.
I said, if God will let you live, will you promise me that you will return to me and let me show you the way of the Lord more plainer?
Ndathi, ukuba uThixo uya kukwenza uphile. Unganditembisa ukuba uya kubuyela kum undivumele ndikubonise indlela yenkosi ngokucace kakhulu.
She said, I promise God anything if he'll spare my life, I'll serve him.
Wathi, ndiyamthembisa uThixo nantoni na ukuba angasindisa ubomi bam ndiyakumkhonza yena.
Just then a vision come. Said, thus saith the Lord.
Nje emva koko umbono weza wathi, itsho inkosi.
Don't make ready. Tear up your things for your death day after tomorrow.
Sukulungiselela. Khazula izinto zakho zokufa kwakho. Usuku emva kwengomso.
As on Monday, she's to die on Wednesday.
Oko kwakungomvulo. Kwaye kwakufanele afe ngolwesithathu.
You're not going to die.
Akuzukufa.
Last Sunday, a week from this Sunday, I sat with her in the room.
Kwicawe edlulileyo. Iveke ukusuka kule cawe. Ndahlala naye egumbini.
Gained 30 some odd pounds. The doctor said there's not one trace of the leukemia can be found anywhere.
Waba nobunzima obungamashumi amathathu anento obunzima. Ugqirha wathi akukho nantwana ebonakalisa umhlaza wegazi efumanekayo naphi na.
And she wanted to know, and I sent her down to be baptized in the name of Jesus Christ in an irrigation ditch.
kwaye wayefuna ukwazi ndaza ndamthumela ezantsi ukuba abhaptizelwe egameni lika Yesu Kristu kumngxuma wokunkcenkceshela ngendlela yenkosi.
Might be a nut, but if I be lifted up, I'll draw all men unto me.
Ingaba imotyisi kodwa ukuba ndiyaphakanyiswa ndiyakutsalela bonke abantu kum.
I visit up at the boy used to take tapes here, Leo Mercer. He's got a trailer court.
Ndityelele phezulu inkwenkwe ebiqhele ukwenza iiteyipu apha uLeo Mercer unesikhoji.
And I've been praying for some people. I prayed for a little lady named Loker, I believe it was.
Kwaye bendithandazela abantu abathile ndathandazela enenikazi elincinci egama linguLoker ndiyakholwa lilo.
And she'd had 14 operations of cancer. And the doctors give her up to die.
Kwaye waba notyando lomhlaza kangangeshumi elinesine lezihlandlo. Kwaye oogqirha bemncamela ekufeni.
And was prayed for and told her she would not die, but she would live.
Waza wathandazelwa kwaye waxelelwa ukuba akasayi kufa, koko uya kuphila.
And there's not a trace of it anywhere.
Kwaye akukho nentwana ebonakalayo yayo naphi na.
And because of that, 28 of her family were standing there saved and filled with the Holy Ghost.
Kwaye ngenxa yoko amashumi amabini anesibhozo osapho lwakhe ayeme phaya asindiswa aza azaliswa ngumoya oyingcwele.
Might be a nut, but it's drawing all men unto him that will come.
Ingaba imotyisi kodwa itsalela bonke abantu kuye abaya kuza.
It's threaded with the word.
Iqoqelwe kunye nelizwi.
You see what I mean?
Uyabona ndithetha ntoni?
I got a letter that came in day before yesterday, laying right back there in the file.
Ndifumene ileta efikileyo usuku phambi kwezolo, ilele kanye emva phaya kwifayile.
Last fall while on a hunting trip. The last spring is a year ago.
Ngokwindla odlulileyo ngelixa sikuhambo lokuzingela okanye intwasahlobo edlulileyo bekungunyaka ogqithileyo.
An Indian boy named Oscar that we hunt on the highway up there with.
Inkwenkwe yendiya ebizwa ngo-Oscar esizingela nayo kwindlela ephezulu ngasentla phaya.
Where the angel of the Lord, I told you across here, would bring that caribou and that silver-tipped grizzly.
Kulapho ingelosi yenkosi ndinixelele ukunqumla apha iyakuzisa laa mbabala nelabhere limibala isiliva.
All of you remembered.
Nonke kuni niyayikhumbula.
Then that boy, when I walked into the, he walked into the tent last spring.
Yaza lankwenkwe kanda yayo yaya yona ententeni ngentwasahlobo edlulileyo.
And when Bud asked me to ask the blessing, he took off his gloves, he's riding.
Kwaye xa uBud wandicela ukuba ndicele intsikelelo wakhulula iigloves zakhe wayephalisa.
He put them gloves on and was ready to go out. He was a Catholic.
Wazifaka iigloves kwaye wayelungele ukumka. Wayengumkatolika.
It had nothing to do with it.
Wayengenanto yakwenza nawo.
Last fall, when he couldn't stand it by my side, when his mother was back there dying with a heart attack.
Ngokwindla odlulileyo, xa wayenakho eme ecaleni lam, xa unina wayesemva phaya esifa luhlaselo lwentliziyo.
He said, won't you come back and pray for her?
Wathi, akunakubuya. Uze kumthandazela.
I went back in this little hut of the Indians there.
Ndabuya kweli nqugwala lamandiya phaya.
And there all of them gathered around this mother and her dying. Couldn't speak a word of English.
Kwaye phaya bonke behlanganisene ecaleni likanina yena esifa engenakho nokuthetha igama lesiNgesi.
And the Holy Spirit came down and told the mother through an interpreter her daughter what had taken place, which was.
Waze umoya oyingcwele wehla waxela unina esebenzisa itoliki intombi yakhe into eyenzekileyo eyayiyo.
I even called her name and told her what she was and what tribe she was from and how that this had happened.
Wade wabiza negama lakhe wamxela ukuba wayeyintoni nohlanga wayephuma kulo nendlela oku okuya kwenzeka ngayo.
And the mother was instantly healed.
Kwaye unina waphila ngesiquphe.
And the next morning when I went back to see him as I rode out going 40 miles back for a sheep.
kwaza ngentsasa elandelayo xa ndabuyela ukuya kubabona njengoko ndandiphalisa ndiphuma ndihamba amashumi amane emayile ukuya kufuna iigusha.
There they was all sitting there, she was all getting on the horse to go back to dry moose meat.
Nabaya babehleli phaya waye konke ekhwela ihashe ukubuyela emva ukuya kwaneka inyama yenyamakazi.
And I said, last night when I prayed, I said, our Father who art in heaven.
Doesn't that? Kubusuku obugqithileyo xa ndandithandaza ndathi bawo wethu wasezulwini.
I said, Louise, I was a Catholic prayer and you all started and then of course I left you.
Ndathi, Louise, be ibingumthandazo obukatolika nonke naqalisa kwaze emva koko kakade ndanishiya.
And I said, now I'm just going to thank God. We don't say prayers, we pray.
Ndathi, ngoku ndiza kubulela nje uThixo, asitsho imithandazo, siyathandaza.
She said, we no more Catholic.
Wathi, asisengoma katolika.
She said, we believe like you believe.
Wathi, sikholwa njengokuba ukholwa.
We want you to take all of us and baptize us the way you baptize.
Sifuna usithathe sonke, usibhaptize ngendlela obhaptiza ngayo.
We want the Holy Ghost.
Sifuna umoya oyingcwele.
On the trip back, the boy had lost his horses months before that, couldn't find him.
Endleleni ebuyayo, inkwenkwe yayilahlekwele ngamahashe ayo, inyanga phambi koko, ingawafumani.
And the guy was bawling out, said, Oscar, you know better than to leave them horses like that.
Kwaye umkhokheli emngxolisa wathi, Oscar, wazingcono kunokushiya amahashe ngolwa hlobo phaya.
The bears, a lot of grizzlies, would eat them horses up by this time.
Amabhere, amanintsi amabhere, ziyakuwatya ziwagqibe wona amahashe ngeli xesha.
And he kept standing close to me.
Waza waqhubeka emi ecaleni lam.
And he said, one night he said, me ask you something.
Wathi, ngobunye ubusuku, wathi, mna ndibuza into kuwe.
I said, yes.
Ndathi, ewe.
Said, Brother Branham, pray God, God give me my ponies back.
Wathi, salwane uBranham, thandaza uThixo, uThixo andibuyisele amahashe am.
I said, Bud said the bear eat him up.
Ndathi, uBud uthe amabhere awatyile.
Said, Brother Branham, ask God, God give Oscar his ponies back.
Wathi, salwane uBranham, cela uThixo, uThixo abuyisele uOscar amahashe akhe.
I said, you believe that, Oscar?
Ndathi, uyayikholelwa loo nto, Oscar?
He said, I believe.
Wathi, ndiyakholwa.
God, make my mother well. God tell you where bear was, where game was.
UThixo uphilise umama wam. UThixo makaxelele wena apho ibhere belikhona, apho inyamakazi ikhona.
That God know where game is, know where my horses is.
La Thixo, owaziyo apho inyamakazi ikhoyo, uyazi apho amahashe am akhoyo. Yabona?
A year ago, while standing back there with Fred Softman, he's here tonight, Billy Paul, my son.
Kunyaka ogqithileyo, ngeli xa ndimi emva phaya kunye noFred Softman, olapha ngobu busuku, uBilly Paul, unyana wam.
The Holy Spirit came down.
Umoya oyingcwele wehla.
I said, Oscar, you'll find your ponies. They'll be standing in snow.
Ndathi, Oscar, uya kuwafumana amahashe akho. Aya kuba emi ekhephini.
There lays the letter. Wrote me last week and I got it a Friday. Come in your sleigh right there and file now.
Apho kwakulele ileta. Ebhalelwe mna kwiveki epheleleyo. Kwaye ndayifumana ngolwesihlanu. Ifike apha. Ilele kanye phaya kwifayile ngoku.
Brother Branham, Oscar, fine ponies standing in snow.
Salwana uBranham, uOscar wafumene amahashe akhe emi ekhephini.
How they live, nobody knows.
Indlela aphile ngayo, akukho mntu waziyo.
The boy at this time of year, June, they so much snow, they still 20 or 30 foot of snow around them.
Phaya inkwenkwe ngeli xesha lonyaka, uJune, kukho ikhephu elininzi phaya lingamashumi amabini okanye amashumi amathathu enyawo lekhephu liwarhangqile.
How did they stay there through the winter in this canyon?
Ah, hlala njani phaya ubusika bonke kulo mwonyo.
Oscar can get into them on snowshoes, but of course he can't put snowshoes on his pony.
U-Oscar abe nokufika kuwo ngezihlangu zekhephu kodwa kakade akanakufaka izihlangu zekhephu emahashini.
But he found them according to the word of the Lord.
Kodwa wawafumana ngokwelizwi lenkosi.
It might sound like a nut. Just believe it one time.
Ingavakala njengemotyisi. Ikholelwe nje kube kanye.
Depends on how your threads are.
Kuxhomekeke kuba anjani amaqoqo akho.
Now it won't thread up with the denomination. It'll only thread with the word.
Goku ayisayi kuqoqeka kunye nehlelo. Iya kuqoqeka kuphela kunye nelizwi.
But there's some people in the world believes that word.
Kodwa kukho abantu abathile ehlabathini abakholelwa elalizwi.
It'll take a nut to wrap that bride out of here this tree. For the bride and the bridegroom are one.
Kuya kuthabatha imotyisi ukwambesa la mtshakazi aphume apho uqoqiwe kuba umtshakazi kunye nomyeni banye.
And the God is one and the word is God.
Kwaye noThixo mnye nelizwi linguThixo.
It'll have to be threaded with the word. And it'll draw the bride out of these denominations.
Kuya kufanela ukuba iqoqwe kunye nelizwi. Kwaye iya kutsala umtshakazi aphume kulamahlelo.
Yeah, he wanted to criticize me.
Wayefuna ukundigxeka.
You know, it reminds me of talking about this morning, God hiding behind skins. Skin of man.
Uyazi, indikhumbuza ukuthetha amalunga ngalentsasa. UThixo ezifihlile emva kwemfele. Ufele lomntu.
A little story and then I'm closing. Sorry, I can't be here about 45 minutes now.
Ibalana elincinci emva koko ndiyavanga uxolo ngokuba ndinigcine apha malunga namashumi amane anesihlanu emizuzu ngoku.
There's a home, Christian home, and there was I told this to this critic.
Kukho ikhaya lobuKristu kwaye kwakukho ndakubalisa oku kulomgxeki.
And in this home there was they believed in God.
Kwaye kweli khaya kwakukho babekholelwa kuThixo.
They had a little boy there, but he's scared to death in a storm.
Babenenkwenkwe encinci phaya, kodwa yayisoyika nyani kwisichotho.
Lightning, oh, he just scared to death.
Ukubaneka, oh, wayesoyika ngenene.
He'd run our tables anywhere when it was lightning.
Ebeya kubalekela phansi kwetafile nakuba kuphi na xa kwakubaneka.
So one night, there came a big storm out on the farm and where they lived, and trees was blowing and lightning flashing, getting late in the night.
Ke ngobunye ubusuku kweza isivunguvungu esikhulu phandle efama nalapho babehlala khona kwaye imithi ibhudla nemibane ibaneka kusiba sebusuku kakhulu.
The mother said to Junior, said, "Now, Junior, you go upstairs and go to bed."
Unina wathi kuJunior, wathi, "Go kuJunior, yiya kwigumbi eliphezulu uye kulala."
Said, "Now, don't be scared, go on up there."
Wathi, ngoku sukoyika, nyukela phezulu phaya.
So little Junior with his pajamas on, went up the steps looking back, about half crying.
Ke uJunior umncinci enxibe iipijama zakhe, wenyuka ngemigangatho, ejonge ngasemva, ebulila.
He laid down, tried to go to sleep, covered up his head.
Wanqenqa, ezama ukozela, wagquma intloko yakhe.
He couldn't go to sleep, that lightning flashing around the window.
Akazange ozele. Lambane udanyaza ecaleni kwefestile.
So I said, "Oh, Mom." Said, "Come up here and sleep with me."
Ke what? Oh, Mama. What? Nyuka uze apha ulale nam.
Well, she said, "Junior, nothing's going to bother you. That lightning can't hurt you."
Kulungile what? Junior, akukho nto iza kukukhathaza. Lambane awunako kwenzakalisa.
Said, "But Mama, come up here and sleep with me."
What? Kodwa mama, nyukela apha ulale nam.
So the mother went up the steps and laid across the bed with her Junior.
Ke unina, wenyuka ngemigangatho, walala inqamleze ibhedi kunye noJunior wakhe.
And she said, "Junior, my little son, mother wants to tell you something."
Waze wathi, "Junior, nyana wam omncinci, umama ufuna ukuxelela into ethile."
She said, "Junior, we are a Christian family."
What? Junior, silusapho lungamaKristu.
We believe in God. And we believe that God protects us in storms.
Sikholelwa kuThixo, kwaye sikholelwa ukuba uThixo uyasikhusela kwizichotho.
We believe that.
Siyayikholelwa lonto.
And we believe that God takes care of his own.
Kwaye siyakholelwa ukuba uThixo uyabakhathalela abakhe.
And said, I want you to believe that, Junior.
Waze wathi, ndifuna wena ukukholelwe oko, Junior.
That don't be scared. God is with us, and he'll protect us.
Okokuba ungoyiki, uThixo unathi, kwaye uyakusikhusela.
Junior snubbed a few times and said, Mama, I believe that too.
UJunior wanyusa impumlo kambalwa wathi, Mama, ndiyakukholelwa oko nam.
He said, but when that lightning's so close to the window, I like the feel that God has got skin on it.
Wathi, kodwa xa lambane usondele kakhulu efestileni, ndithanda ukumva ngemvakalelo uThixo onofele kuye.
So, I think that all of us adults think the same thing.
Ke, ndicinga ukuba sonke ubuninzi bethu njengabantu abadala sicinga loo nto inye.
God with skin on.
UThixo onofele kuye.
God with skin on. It might sound like a nut to the world, but it's drawing all men unto him.
UThixo onofele kuye. Ingavakala njengemotyisi ehlabathini, kodwa itsalela bonke abantu kuye.
Let us pray.
Masithandazeni.
Heavenly Father, as the little stories of experiences, and sometimes they happen for a reason.
Bawasezulwini. Njengamabalana amancinci amava kwaye ngamanye amaxesha enzekela isizathu.
And it's, yet as rude as it is, yet we understand it in the language that it happened in.
Kwaye wona nangona engqwabalala ngendlela angayo, kodwa siyawaqonda ngolwimi awenzeka ngalo.
So we thank thee tonight, Lord, that God can house himself in us.
Ke siyakubulela wena ngobu busuku. Nkosi, okokuba uThixo angazenzela indlu ngaphakathi kuthi.
We are thankful that there was a propitiation made. The blood of the righteous one, Jesus.
Sinombulelo ekubeni kwabakho isinxenxezelo esenziwayo. Igazi lomsulwa uYesu.
Who was the fullness of God, the fullness of the Godhead bodily.
Owayekukuzaliseka kukaThixo. Inzaliseko yenhloko buThixo ngokomzimba.
That he laid down his precious life, not taken from him, but willfully laid it down.
Okokuba wabubeka phansi ubomi bakhe obubalulekileyo, abuthatyathwanga kuye, kodwa ngokuzithandela wabubeka phansi.
That we might enjoy him in the fullness of his presence, in the Shekinah glory that he lived in. That our souls might be sanctified with that blood, that the great Holy Spirit itself could live in us.
Ukuze sibe nako ukumonwabela ekupheleleni kobukho bakhe eluzukweni lobuqhaqhawuli awayehlala kubo, ukuze imiphefumulo yethu ibe nokungcwalisekiswa ngelagazi, ukuze umoya oyingcwele omkhulu ngokwakhe abe nokuhlala ngaphakathi kuthi.
And we become teachers, prophets, and so forth to the people of those, Lord, who are needy. Gifts of God.
Kwaye sibe ngabefundisi, abaprofeti, nanjalo njalo, ebantwini, kwabo Nkosi banesidingo, izipho zikaThixo.
God himself manifesting, glowing out the great gifts of God in the presence of this modern age.
UThixo ngokwakhe ezibonakalisa, ekhazimlisa izipho ezikhulu zikaThixo ebukhoneni besisigaba sanamhlanje.
And the rude expression, Lord, of being a nut.
Kwaye ukuvakalisa okungqwabalala, Nkosi, kokuba imotyisi.
And we know that in this day, that it takes some time when the world gets in a rut like the church is today.
Kwaye siyazi ukuba kulomhla, okokuba ithabatha ixeshana xa ihlabathi lingena emgxophozweni njengebandla linjalo namhlanje.
Just joining new churches and new denominations.
Nje ukuzibandakanya necawa ezintsha namahlelo amatsha.
A man who comes forth with the word is considered a nut. an insane person.
Indoda ezanelizwi ibalelwa ukuba yimotyisi, umntu ophambeneyo.
As the great apostle Paul, who was trained to be a theologian, a priest.
Njengalo mpostile mkulu Paulus owayeqeqeshelwe ukuba sisifundiswa sakwalizwi, umpristi.
And yet he said he became a fool for the glory of God.
Kodwa noko watsho ukuba waba sisidenge ngenxa yozuko lukaThixo.
He forsook his education that the people might listen to his high polished words.
Wancama imfundo yakhe ukuze abantu ababeno kuphulaphula kwalungiswe kakhulu amazwi akhe.
And he said he come not with enchanting words and wisdom of man, that their faith would be in such.
Kwaye wathi akazanga namazwi oyisa ngabulumko babantu ukuze ukholo lwabo lube kwezo zinto.
How the church has turned to that today, as he prophesied, after my departure, wolves shall enter in, not sparing the flock.
Indlela ibandla eliguqukele koko namhlanje, njengoko waprofetayo, emva kokumka kwam ziya kungena iingcuka zingawuchongi umhlambi.
But he said he came to them in power and manifestations of the Holy Spirit, that their faith would be in God. Father, he became a fool to the world to know Jesus.
Kodwa wathi, weza kubo emandleni nasekubonakalisweni kukamoya oyingcwele, ukuze ukholo lwabo lube kuThixo. Bawo waba sisidenge ehlabathini ukuze azi uYesu.
And so do we today, Lord.
Ngoko sinjalo namhlanje, Nkosi.
There's people sitting here that's considered crazy because that they're ready to trust God for their healing, for their eternal destination.
Kukho abantu abahleli apha ababalelwe njengabaphambeneyo ngokuba balungele ukuthemba uThixo ngempiliso yabo ngenxa yesiphelo sabo saphakade.
Placing their reputation at stake and worship to him.
Bebeka isidima sabo esichengeni ekunquleni yena.
Thanking him, praising him, giving freedom to their spirit to worship God. They're considered crazy.
Bebulela yena, bebonga yena, benika inkululeko kumoya wabo ukuze banqule uThixo, babalelwa njengabaphambeneyo.
But you said that the foolishness of God, if we are fools, was stronger and wiser than the wisdom of man.
Kodwa wena uthilo ukuba ubudenge bukaThixo ukuba sizizidenge. Babe namandla kwaye belumke kakhulu kunobulumko babantu.
For man by wisdom know not God.
Kuba umntu ngobulumko akamazanga uThixo.
But through the foolishness of preaching, it pleased God to save them that was savable.
Kodwa ngobudenge bentshumayelo kwamonelisa uThixo ukuba asindise abo babenokusindiseka.
We pray, God, that the great author of this word will come tonight and heal the sick, save the lost.
Siyathandaza, Thixo, okokuba umqambi omkhulu weli lizwi uyakuza ngobu busuku, aphilise abagulayo, asindise abalahlekileyo.
We asked it in Jesus' name. Amen.
Sikucela egameni likaYesu. Amen.
I am lightning, God, so that you won't be mixed up in what I said today.
Ndifanekisela noThixo ukuze ningaphixaniseki koko ndikuthethileyo namhlanje.
God is a great diamond, the eternal.
UThixo uyidayimane enkulu unaphakade.
And when a diamond is brought out of the blue stones of Africa,
kwaye xa idayimane ikhutshwa kumatye aluhlaza aseAfrika,
I've been in the mines and watched them in the great,
ndakhe ndaba semigodini ndababukela bona kwenkulu.
How they process this and get the diamonds out. How they go through the crusher and the great blue fire diamonds, black diamonds, come out.
Indlela abayenza ngayo lena baze bakhuphe idayimane. Indlela abayibetha ngayo kwaye ezinkulu eziluhlaza idayimane, ezimnyama idayimane ziyavela.
They have not much form, certain form. They're just a great stone.
Ayibina sithomo, isithomo esithile, ngamatye nje amakhulu.
And really they have no fire in them at that time.
Kwaye ngenene awanamlilo kuwo ngela xesha.
They're just a diamond, a stone, round, smoothed out lot of them.
Azidayimane nje ilitye asisanqa empuluswa amaninzi awo.
But this diamond must be cut.
Kodwa le dayimane kufanele isikwe.
Now it's against the law to have one not being cut.
Ngoku kuchasene nomthetho ukuba ube nayo ingasikwanga.
Must be cut and then you have to have a receipt where you bought it. Causes millions of dollars in them.
Kufanele isikwe kuze emva koko kufuneke ube nereceipt yalapho ithenge khona kuba kukho izigidi zedola kuzo.
And I liken God to that diamond.
Kwaye ndifanisela uThixo kula dayimane.
Now a diamond is cut so that it will reflect what's on the inside of it, the fire that's in the diamond.
Ngoku idayimane isikwa ukuze ibonakalise oko kungaphakathi kuyo, umlilo okuyidayimane.
It has to be cut to every little way, every little shape. 3 points.
Kwaye kufanele isikwe ibe ngendlela encinci kakhulu, bonke ubume obuncinci, ubutsolo obuthathu.
Put the 3 points to a diamond, and a light against the 3-point object will give 7 colors. Make 7 colors.
Kubekwe ubutsolo obuthathu kwidayimane, kwaye ukukhanya kubutsolo obuthathu buya kunika imibala esixhenxe. Yabona, yenza imibala esixhenxe.
And now notice, God was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities.
Kwaye qaphela ngoku, uThixo wangcwelekhwa ngenxa yobugwenxa bethu, wakhandaniswa ngenxa yezikreqo zethu.
See, he was cut, bruised, that great diamond that from him might reflect the gifts to the church.
Yabona, wasikwa, wakhandaniswa, la dayimane inkulu, ukuze kuye kubonakaliswe izipho ebandleni.
And it isn't the light, because the light must return back when the sun's off of it to where it has been cut from.
Kwaye asikuko ukukhanya, ngokuba ukukhanya kufanele kubuyele emva xa ilanga licimile kuyo, ukuya apho isikwe khona.
But every little piece that comes from that chipping is not destroyed. It's put to use.
Kodwa isuntswana ngalinye eliphuma kokwakuxozo alitshatyalaliswa, libekelwa ukusetyenziswa.
Many of them are made to Victrola needles.
Amaninzi awo enziwa iinaliti zeVictrola.
And those needles bring forth, that's been chipped from the diamond, bring forth music that's been canned into a record.
Kwaye ezo naliti zikhupha ezixozwe kwidayimane, zikhupha umculo ogcinwe kuma record.
I hope you see what I mean.
Kwaye ndiyathemba niyakubona endithetha kona.
The chip from Christ, the gift from Christ, put upon the Bible, speaks out the hidden mysteries of God to the believer.
Ukuxozo okuphuma kuKristu, isipho esivela kuKristu, sibekwe eBhayibhileni, sithetha imfihlelo ezifihliweyo zikaThixo kwikholwa.
He knows the secret of the heart.
Uyazazi imfihlelo zenhliziyo.
He knows every person.
Wazi wonke umntu.
Do you believe that?
Niyayikholwa loo nto.
It would not be the diamond saying, you see what I am. It's what he come from.
Asiyikuba idayimane ethi, niyabona endikuko. Koko iphuma kuko.
The diamond is a diamond because he's off of a diamond.
Idayimane, idayimane ngokuba iyephuma kwidayimane.
And that's the way the gifts of the Spirit is, or to the person. It's a part of that diamond.
Kwaye yiloo ndlela izipho zikamoya zikuko emntwini yinxalenye yalaa dayimane.
It's sent and been brought down and brought into a gift to interpret, to preach, to teach.
Ithunyelwe kwaye ithotyiwe yaziswa ukuba ibe sisipho ukutolika, ukushumayela, ukufundisa.
There's 5 spiritual gifts. Apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists. And they're all for the edifying of the body of Christ.
Kukho izipho ezintlanu zikamoya, abapostile, abaprofeti, abafundisi, abelusi, abavangeli, kwaye zonke zezokusulungekisa umzimba kaKristu.
And just as sure as there's teachers, pastors, there's got to be prophets. We know that.
Kwaye nje ngokuqinisekileyo njengokuba kukho abefundisi, abelusi, kufanele kubekho abaprofeti. Siyakwazi oko.
And we believe that God is to be manifested in the last day among his people to the elect seed, according to the Bible, in the form of prophet.
Kwaye siyakholwa ukuba uThixo kufanele abonakaliswe kumhla wokugqibela phakathi kwabantu bakhe kwimbewu ekhethiweyo ngokweBhayibhile kwimo yomprofeti.
That's exactly with the word.
Oko kuthe ngqo nelizwi.
Not that the man is God, but that the gift is God.
Hayi oko kuba umntu nguThixo, kodwa isipho nguThixo. Yabona?
And that's the needle.
Kwaye leyo yinaliti.
Now a pin won't play that record right.
Ngoku, incam ayinakudlala kakuhle ela rekhodi.
A record sewing needle won't play it right.
Inaliti eqhelekileyo yokuthunga ayinakudlala kakuhle.
But a diamond, it's the best.
Kodwa idayimani yeyona ingcono.
It brings it out clear. A diamond pointed needle.
Ikhupha kakuhle inaliti etsolo yedayimani.
May God tonight, your record of life, whatever is wrong with you, whatever that you're desiring from God,
wanga uThixo ngokuhlwa nje irekhodi lobomi bakho, nantoni na engalunganga malunga nawe, nantoni na oyinqwenelayo kuThixo.
May the great master who holds the needle in his hand, may he put it upon your life and reveal to us what you're here for, what you want. Then we'll know that he's here.
Wanga umongameli omkhulu ophethe inaliti esandleni sakhe, wanga angayibeka phezu kobomi benu aze atyhile kuthi oko nilapha ngenxa yakho enikufunayo. Ngoko siyakwazi ukuba ulapha.
Heavenly Father, will you grant it before I start this prayer line, not aiming to do this, but will you grant it that the people might know?
Bawo wasezulwini, ungayinikezela phambi kokuba ndiqale lo mgca wokuthandazela, ndingajonganga ekwenzeni oku, kodwa wena ungayinikezela ukuze aba bantu bazi.
Maybe strangers here to be prayed for, I know not them. But you do.
Mhlawumbi abangaziwayo apha abazokuthandazelwa, andibazi bonwa, kodwa wena uyabazi.
And Paul said, if you speak with tongues there be no interpretation or give no edification, the people will say you're mad.
Kwaye wathi uPaulos, ukuba nithetha ngelwimi kuze kungabikho toliko okanye kungabikho kusulungekiswa, abantu bayakuthi niphambene.
But if one prophesies and reveals what's on the heart, then they'll say truly God's with you.
Kodwa ukuba othile uyaprofeta aze atyhile okusentliziyweni, ngoko bayakuthi inene uThixo unani.
Let it be again, God, in this late hour.
Makwenzeke kwakhona, Thixo, kule yure isemva kwexesha.
You promised it, so shall it be. In the name of Jesus Christ. Amen.
Ukuthembisile kwaye kuyakwenzeka egameni lika Yesu Kristu. Amen.
Now I wonder how many sick people in here tonight. That's here.
Gogo andazi bangapi abantu abagulayo apha ngobu busuku. Abalapha.
Or did Billy give out prayer? Is any prayer cards give out? Yes.
Okanye ingaba uBilly uwanikezela awokuthandazelo? Ingaba akhona amakhadi okuthandazela anikezelweyo?
There is, well, I guess every sick person's got a prayer card.
Akhona, kulungile. Ndiyacinga wonke umntu ogulayo ufumene ikhadi lokuthandazela.
But I don't know what you wrote on it. I think he just gives you a card. You write what you want to on it.
Kodwa andazi nibhale ntoni ku. Ndicinga uninikeze nje ikhadi. Ubhale nje oko okufunayo kulo.
Is that it? Just got the card? You put on it whatever you want.
Ingaba koko, fumana nje ikhadi, ubeke kulo oko ukufunayo.
I don't know you.
Andikwazi.
How many here knows that I don't know you and yet you're sick?
Bangaphi abaziyo apha ukuba andikwazi kodwa noko uyagula.
And you'd say this. What I've heard you say today, God behind skins.
Kwaye uyakukutsho oko. Oko ndikuvileyo ukuthetha namhlanje. UThixo emva kwemfele.
God behind human skin. Veiling himself.
UThixo emva kofele lomntu. Ezigqumile yena.
But if you got spiritual eyes, you could open and see him. See who he is.
Kodwa ukuba unamehlo omoya, ungavula umbone yena. Ubone ungubani yena.
You believe that?
Kwaye uyakukholelwa oko.
Jesus said, he that believeth in me, the works that I do shall he also. More than this shall he do, for I go to the Father.
UYesu wathi, lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo uyakuyenza naye. Nemikhulu kunale uyakuyenza ngokuba ndiyakubawo.
Now, if you believe with all your heart,
ngoku, ukuba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke,
how many in here that's sick and knows that I do not know you, know what's wrong with you?
Bangaphi apha abagulayo nabaziyo ukuba andinazi, andikwazi okungalunganga nani?
Just raise up your hand. Say, I'm sick, I have need.
Phakamisa nje isandla sakho, uthi ndiyagula, ndinesidingo.
How many has desires in their heart? Not sick, but has desires, you know what I mean?
Bangaphi abaneminqweno enhliziyweni yabo, abangaguliyo, kodwa abaneminqweno, niyazi ethi.
All right. Isn't there anybody that I've seen but what held up their hand?
Ulungile. Akukho namnye umuntu endimbonayo kodwa ngabo baphakamise izandla zabo.
Now, I don't know. I know this man sitting here. I'm sure that's Brother James. And I think that's Sister James.
Ngoku andazi. Ndiyayazi le ndoda ehleli apha. Iqinisekile kumzawane uJames. Kwaye ndiyacinga ngudade uJames.
Brother Ben, I know just your faces sometimes the brother taking the pictures.
Umzawane uBen, ndiyazi. Nje ubuso benu kamanye amaxesha umzalwane uthatha amafoto.
But that's somebody back in here anywhere. Just I challenge this on the basis and the closing of this message.
Kodwa I makati othile emva apha naphina nje ndicela umngeni oku kwimiba nasekuvalweni kwalo miyalezo.
Do you know God promises to happen in the last days?
Niyayazi ukuba uThixo uthembisile oku ukuba kwenzeke kwimihla yokugqibela.
He made the promise.
Wenze isithembiso. Yabona?
Now I can't make it happen. See, I cannot do that. He has to do that.
Ngoku andinakuyenza yenzeke. Yabona? Andinakukwenza oko. Nguye ofanele akwenze oko.
He's the one who does it. Not me.
Nguye okwenzayo. Hayi mna.
But I believe in him. Or I wouldn't be standing here telling you something and I didn't believe in.
Kodwa ndiyakholwa kuye. Okanye bendingayi kube ndime apha ndinixelela into ebendingakholelwa kuyo.
Now you pray and you say, Lord Jesus, I'm taught in the Bible that you're a high priest right now that can be touched by the feeling of our infirmities.
Ngoku thandazani nithi, Nkosi Yesu, ndifundisiwe eBhayibhileni ukuba ungumbingeleli omkhulu kanye ngoku. Onokuchukunyiswa aze avelane nezilwelwe zethu.
I don't care where you are.
Andikhathali nokuba undawoni.
And you say, I believe you, and by faith I believe what that man said today.
Kwaye nje yithi, ndiyakukholelwa. Kwaye ngokholo, ndiyakholwa oko la ndoda ikuthethileyo namhlanje.
That's what the angel told me, get the people to believe you.
Koko ingelosi endixelele kona, yenza abantu bakukholelwe.
And if I tell the word of God, it ain't believe me, it's believe the word.
Kwaye ukuba ndixela ilizwi likaThixo asikuko ukukholelwa mna ukukholelwa ilizwi.
If it ain't with the word, then don't believe it.
Ukuba ayinalizwi ngoko sanokuyikholelwa.
But if you believe it is the word, then whatever it is, you pray. And you believe. And see if he still can reveal what's in your heart.
Kodwa ukuba niyakholelwa ukuba lilizwi ngoko nantoni ekuko. Thandazani kwaye nikholwe nize nibone ukuba usenako ukuthila okusenhliziyweni yenu.
And anybody knows that the Bible said that the word of God is sharper than a two-edged sword and discerns the thoughts and intents in the heart.
kwaye nabani uyazi ukuba iBhayibhile itshilo ukuba ilizwi likaThixo libukhali kunekrele elintlangothimbini kwaye licalula iingcinga kunye neenjongo entliziyweni.
That's how Abraham knew that that was God when he could tell what Sarah was saying back in the tent, what she was thinking about.
Yiloo ndlela uAbraham waziyo ukuba lowo yayinguThixo xa waba nokuxela oko uSara wayekutsho emva ententeni oko wayekucinga.
When he said, "I'll visit you," and Sarah thought in her heart, "It can't be so."
Xa wathi ndiya kukutyelela waza uSara wacinga entliziyweni yakhe ayinakuba njalo.
Now I said he's here to heal you. What do you think about it?
Ngoku ndathi ulapha ukuza kuphilisa wena ucinga ntoni malunga noko?
You just believe.
Ukuba nje uya kukholwa.
I have no certain way Heavenly Father knows that.
Ngoku andinakho andinandlela ithile uba owasezulwini uyayazi loo nto yabona.
I just got to see it. What I see, I say, and what I don't see, of course, I can't say. But he's just as much God.
Kufanele nje ndikubone oko. Kwaye oko ndikubonayo ndiyakutsho. Kwaye oko ndingakuboniyo kakade andinakukutsho. Kodwa yena nguThixo omkhulu.
Would that increase your faith if he'd do it?
Ingaba oko kuyakongeza ukholo lwakho uba uya kuyenza loo nto?
Preaching like that, it kind of throws me out a little bit.
Ukushumayela ngolwa hlobo kundilahlela phaya kancinci.
But he's here. I'm conscious of that.
Kodwa yena ulapha. Ndiyakuqonda oko.
Watching a man as he bowed his head right back here, his wife sitting by and praying also. Right here.
Jonge indoda njengoko ithobe intloko yayo kanye emva apha. Umfazi wayo ihleli ecaleni layo ethandaza naye kanye apha.
Got something on your heart. Your wife praying.
Unento ethile enhlizweni yakho, umfazi wakho ethandaza.
Got a burden on your heart. It's for your mother-in-law, right?
Unomthwalo enhlizweni yakho, ungomamazala wakho, njalo lonto.
You believe God can tell me what's wrong with your mother-in-law?
Uyakholwa uThixo angandixelela intoni engalunganga nomamazala wakho?
I don't know you. We're strangers to one another. Is that right?
Andikwazi. Asazani. Ke oko kunjalo.
You believe God can tell me what's wrong with her?
Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela intoni engalunganga ngaye?
She isn't here. I see a great distance. She's in east from here. She's in Ohio. That's right.
Akakho apha. Ndibona umgama omkhulu. Usempuma ukusuka apha. Use Ohio. Njalo loo nto.
She's suffering with a blood condition.
Ugula ngemeko yegazi.
Have your wife to take that handkerchief there. She's crying on place on her. Don't doubt. She'll get well. Believe that?
Nika umfazi wakho asela chefu phaya alilela kuyo ayibeke kuyo sukuthandabuza uyakuphila uyayikholelwa loo nto?
Here's a little lady sitting right here in front of me. She's crying.
Naku kukho inenekazi elincinci lihleli apha phambi kwam liyalila.
Is something wrong with the child? I don't know.
Kukho into engalunganga malunga nomntwana andiyazi.
No, it's nothing wrong. She's just got a desire.
Hayi, akukho nto engalunganga. Unomnqweno nje.
She's desiring to receive the baptism of the Holy Ghost. That's thus saith the Lord.
Unqwenela ukwamkela ubhaptizo lomoya oyingcwele. Lowo ngu-itsho inkosi.
Believe, child, you're going to receive it.
Kholelwa mntwana, uza kulufumana lona. Njalo lona, sokuthandabuza.
Here's a lady sitting out here on the end of the row. She's praying.
Nawo uhleli nenekazi apha ngasekugqibeleni komgca. Liyathandaza.
I'm a stranger to her, but she's shadowed.
Ndingongaziwayo kulo, kodwa usityekelwe.
You had operations. If we're a stranger to each other, I suppose.
Ubunotyando. Ukuba asazani, ndiyaqikelela.
I don't know you. You don't know me. Only just maybe hearing of me. You're not from here. You're a stranger among us.
Andikwazi, akundazi, kuphela nje mhlawumbi ukuva ngam. Akungowalapha, ungumahambi phakathi kwethu.
You're from Wisconsin. The city is Milwaukee.
Usuka eWisconsin. Isixeko iMilwaukee.
And your trouble is cancer. It's on the breast. Operation after operation, yet without success. Let the faith that touched the hem of his garment believe it right now.
Kwaye ingxaki yakho ngumhlaza, usebeleni, utyando emva kotyando, noko ngaphandle kwempumelelo. Vumela ukholo olwachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe. Kholelwa kanye ngoku.
Sink it in your heart, it shall come to pass. Have faith.
Yizikise enhliziyweni yakho, iyakwenzeka. Iba nokholo.
A man sitting over in a corner here.
Indoda ihleli ngapha ekoneni.
He's praying for his mother.
Ithandazela umama wayo.
He's a stranger to me. I don't know him. But he's praying for his mother.
Ayaziwa ndim. Andiyazi. Kodwa ithandazela umama wayo.
And his mother has the same thing this woman has, cancer.
Kwaye umama wayo unento ekwanye nalo mfazi anayo, umhlaza.
Or she's scared of it, which it is.
Okanye woyikisela wona, to leyo iyo.
There's a man you're praying for. That man has trouble with his back.
Kukho indoda oyithandazelayo. Kwaye la ndoda inengxaki nomqolo wayo.
He's also a seem intoxicated. He's an alcoholic. Your brother.
Nayo kwanjalo. Ndiyibona inxilile, ilinxila umntakweni.
You're not from here. You're from Illinois.
Akungowalapha. Usuka Illinois.
You believe God can tell me what your name is?
Uyakholwa kwa uThixo angandixela ngubani igama lakho?
Farmer. Is that right? Raise up your hand.
Glory to God.
Believe.
Farmer. Ngaba injalo, phakamisa isandla sakho. Kholo.
There's somebody kneeling over somebody praying. Somebody laying on a cot.
Kukho umntu oguqa phezu komnye, ethandaza. Umntu othile ulele kumandlalo.
All right. Do you believe what you've heard to be the truth, lady? You do.
Kulungi. Uyakholwa oko okuvileyo kuyinyaniso. Nenekazi. Uyakholwa.
If I could heal you, I'd come do it.
Ukuba ndingakuphilisa, bendiya kuza ndikuphilise.
But you're already healed by Christ. You just got to believe it.
Kodwa sewaphiliswa nguKristu, yabona. Kufanele nje uyikholelwe.
That lady standing there praying was praying for you to be touched.
Elane negazi limiphaya lithandaza. Belithandazela wena ukuba uchukunyiswe.
I don't know you, but God knows you.
Andikwazi, kodwa uThixo uyakwazi.
You're from out of town also.
Usuka ngaphandle kwedolophu nawe.
That's right. You're from Illinois. Exactly.
Injalo lonto. Usuka eIllinois. Injalo ngqo.
The city is called East Moline. Illinois. You suffer with cancer. You're a minister's wife.
Isixeko sibizwa iEast Moline, Illinois. Ugula ngumhlaza, ungumfazi womlungiseleli.
Do you believe?
Uyakholwa.
You'll die laying there.
Uyakufa ulele apho.
Why don't you accept him tonight? Say, I can in my heart, with my faith above anything that's here, I believe that I'm healed, I'm in the presence of God.
Kutheni ungamamkeli yena ngobo busuku uze uthi ndinakho enhliziyweni yam ngokholo lwam ngaphezu kwento yonke lapha ndiyakholwa ukuba ndiphilisiwe ndisebukhoneni bukaThixo.
Rise up. Believe you go home and be healed.
Phakama, kholwa ugoduke uphilisiwe.
She is.
Nanguya.
Do you believe with all your hearts?
Nikholwa ngeentliziyo zenu zonke.
Let us praise God.
Masidumise uThixo.
Heavenly Father, we thank thee for all thy goodness and mercy.
Bawo wasezulwini. Siyabulela kuwe ngakho konke ukulunga nenceba yakho.
We thank thee for you're still here, right in the midst of all this trouble.
Sibulela wena kuba uselapha kanye phakathi kwayo yonke lengxaki.
In this world that's perverted, yet you're here.
Kweli hlabathi ligqothekileyo nangona kunjalo ulapha.
Let thy spirit, Lord, ever remain with us.
Yenza umoya wakho Nkosi usoloko uhlele kunye nathi.
We see that you're here, God. With skin on.
Siyabona ukuba wena ulapha uThixo onofele.
In the human hearts, giving faith and revelation and vision.
Ezinhlizweni zabantu enika ukholo nesithilelo nombono.
Your God in your church, God in your people.
UnguThixo ebandleni lakho, uThixo ebantwini bakho.
We thank thee for this, Lord.
Sibulela wena ngoku, Nkosi.
And may everyone believe tonight with one accord, and may they be healed. Through Jesus Christ's name I pray. Amen.
Kwaye wanga wonge umntu angakholwa ngoku busuku, ngamxhelomnye, kwaye bangaphiliswa. Ngegama lika Yesu Kristu ndiyathandaza. Amen.
How many over there has prayer cards on that side?
Bangaphi khona ngaphaya abanamakhadi okuthandazelwa kwela cala.
Let them that's on that side move back. Come right in the middle of this aisle.
Mabathi abaya bakwela cala babuye umva baze kanye embindini walomgca.
Them on that aisle, come right out this way. Just take your place. Come right out this way.
Bona abakulamgca baphume baze ngalendlela. Thabatha nje indawo yakho beze kanye ngalendlela.
Let those, as soon as they are finished up, this line, catch the next line.
Mabathi abaya kwamsinya begqiba lomgca uthatha icala elilandelayo.
Elders, come here.
Badala, izani apha.
Brother Roy, Lord bless you. I know you're saying.
Salwana uRoy, inkosi kusikelele. Andazanga ukuba uhleli phaya.
I want the deacons of the church here immediately, if they can get in. From everywhere they're at, come here for a little help.
Ndifuna amadikoni ebandla apha ngokukhawuleza ukuba angakwazi ukuza naphi na apho akhoyo. Izani apha ngoncedo oluncinci.
I want each one that's going to be prayed for, raise up your hand. Say this behind me, Lord, I believe. Help thou my unbelief.
Ndifuna umntu ngamnye oza kuthandazelwa. Phakamisa isandla sakho. Yitho oku emva kwam. Nkosi, ndiyakholwa. Nceda ukungakholwa kwam wena.
I believe that in your presence, as I follow your word,
ndiyakholwa ukuba ebukhoneni bakho, njengoko ndilandela ilizwi lakho.
And my hands is laid on me tonight, I'm going to accept my healing.
Nezam. Izandla zibekwe phezu kwami ngobu busuku. Ndiza kwamkela impiliso yami.
In Jesus' name, amen. God bless you.
Egameni lika Yesu. Amen. Thixo anisikelele.
Watch. The prayer of faith shall save the sick. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Ngoku qaphela. Umthandazo wokholo uyakuphilisa abagulayo. Ukuba bathe babeka izandla zabo kogulayo baya kuphila.
He told Noah it was going to rain.
Waxela uNoah ukuba iza kuna.
I never said as soon as you're prayed for you're going to be well. He said they shall recover.
Ayizange akazange andikange ndithi kwamsinya uthandazelwe uza kuphila. Uthe baya kuphila.
He told Noah it was going to rain. It never rained for 120 years, but it rained.
Waxela uNoah ukuba iza kuna. Zange ine ikhulu elinamashumi amabini eminyaka, kodwa yana.
Told Abraham he was going to have a baby by Sarah. It never happened for 25 years, but had it.
Waxela uAbraham ukuba wayeza kuba nomntwana ngoSarah. Zange yenzeke amashumi amabini anesihlanu eminyaka, kodwa waba naye.
Told Isaiah a virgin was going to conceive. It never happened for 800 years, but she conceived. Is that right?
Waxela uIsaya ukuba intombi iza kumitha. Zange yenzeke amakhulu asibhozo eminyaka, kodwa yamitha. Ingaba injalo?
He promised it. No matter how long it takes, he does it anyhow.
wayithembisa akukhathaliseki ukuba ithathekiswa kangakanani uyayenza nakanjani.
Do you believe that? Come forward.
Kholwani oko, izani ngaphambili ngoku.
Let Brother Caps lead the singing.
Umzwane uCaps makakhokhele umculo. Uyakuhambisa amakhadi. Ngoku makabe semthandazweni wonke umntu ngoku. Bawo wethu wasezulwini, siza kuthobela imithetho yakho ngokubeka izandla zethu phezu kwabo abantu bagulayo.
I don't know one thing else you could do, Lord. Or you have said in your word, you've purchased their healing.
Andazi nanye into engenye onokuyenza, Nkosi, kuba utshilo elizwini lakho, uthenge impiliso yabo.
You prove that you're here with us tonight, the word that can discern the thoughts that's in the heart.
Ukubonakalisile ukuba ulapha kunye nathi ngobu busuku, ilizwi elinokucalula iingcingane zisentliziyweni.
You prove that you are among us.
Ukubonakalisile oko ukuba uphakathi kwethu.
And I pray thee, Father, that your word, which cannot fail, will be made so real to each heart.
Kwaye ndiyathandaza kuwe, bawo, okokuba ilizwi lakho elingena kusilela, liyakwenziwa libe inene entliziyweni nganye.
That you said, if you can believe it, don't doubt but believe it. Say to this mountain, be moved, and don't doubt but believe that it will come to pass.
Ukuba wena utshilo, ukuba ungayikholelwa, sukuthandabuza, kodwa ikholwe. Yithi kule ntaba, funquka, kwaye ungathandabuzi, kodwa ukholwe ukuba iya kwenzeka.
You didn't say when.
Akatshongo nini.
You told the people at Pentecost to go up there and wait.
Ubaxelele abantu ngePentecost ukuba banyukele phaya balinde.
You never said hours, days, you said until.
Zange uthi iyure, intsuku, uthe, kude.
Now they're coming to accept their healing.
Ngoku bayeza ukuza kwamkela impiliso yabo.
They never think of nothing else but their healing until the deliverance comes.
Bangangacingi nangenye into ngaphandle kokuba baphilisiwe kude ukukhululwa kufike.
We obey you by laying hands upon them as believers in Jesus Christ's name. Amen.
Siyakuthobela wena ngokubeka izandla phezu kwabo njengamakholwa egameni lika Yesu Kristu. Amen. Kulungile, yiza kanye ngoku.
You're healed. God bless you. Go ahead, that's good.
Amen.
Philisi, Thixo akusikelene. Hamba uqhubeke. Ilungile, lonto. Zonke izinto zinako kwenzeka. Kholwa. Nkosi Yesu, ndiyathandaza ngezitshefu ngoku egameni likaYesu Kristu. Amen.
Wonder if we could change them words.
Andazi nokuba singawaguqula na amagama.
Ngoku ndiyakho.
It's now.
Ngoku ndiyakho. Zonke izinto zinakukwenzeka. Ngoku ndiyakho. Ngoku ndiyakho. Ngoku ndiyakho. Zonke izinto zinakukwenzeka. Ngoku ndiyakho.
Do you believe that what has been asked and desired shall be granted?
Uyakholelwa ukuba oko kuceliweyo nokunqonelweyo kuya kunikezwa.
Amen.
It shall happen.
Amen.
I saw passing through the line a few moments ago some of my Italian friends from Chicago.
Iyakwenzeka. Ndibona kugqitha emgceni kwimizuzu embalwa egqithileyo abanye babahlobo bam bamataliyane ase Chicago.
How many know Sister Batatsi from Chicago?
Bangapi abamaziyo udade uBatatsi wase Chicago.
Well, you know she had a middle nervous break just recently. Very, very bad.
Kulungile, uyazi ubene ingqondo okuphazamiseka ngokuphakuzela nje kwixeshana eligqithileyo okubi kakhulu kakhulu.
But the morning in Chicago at the Christian businessman's breakfast, I told the sister under the inspiration of the Holy Spirit.
Kodwa ngentsasa eChicago kwisidlo sakusasa seChristian businessman, ndamxelela udade phansi kwentambiso kamoya oyingcwele.
She came back to one side and she was just couldn't hold herself together.
Weza kwelinye icala, kwaye wayengenako nakukwazi ukuzibamba.
And I said, "Sister, you won't get over it right away, but you're going to be well."
Ndazandat, dade, akuyikuba ngolungileyo kwangoko, kodwa uza kuphila.
I said, "It'll be either 18 months or 2 years. Right in that bracket, you'll be made well."
Ndathi, iyakuba mhlawumbi lishumi elinesibhozo leenyanga, okanye iminyaka emibini. Phakathi kanye koko, uyakuphiliswa.
The other day while speaking with her, I heard her testifying, so happy the happiest she'd ever been in all of her life.
Ngenye imini ngelixa ndandithetha naye, ndamva engqina evuya kakhulu olona vuya awakhe wakulo kubomi bakhe bonke.
She was riding in a car. She had no peace. The presence of God seemed to have departed from her.
Wayekhwele imoto, wayengena xolo, ubukho bukaThixo babukhangeleka bumshiyile.
Of course it was mental nerve, you know.
Kakade, umthambo luvo wengqondo, uyazi.
And all of a sudden it returned with a great flow
Hallelujah.
Of joy and the power of the Holy Spirit is upon her.
Kwaye ngequbuliso yabuyela ngokuthululelwa ngovuyo olukhulu namandla kamoya oyingcwele wawuphezu kwakhe.
She wept, she cried, they just had a great time.
Amen.
About 3 or 4 weeks ago or a month.
Wagixa, walila, wayene babe nexesha nje elimnandi malunga nezintathu okanye ezine iiveki ezigqithileyo okanye inyanga.
And I heard her testify Sunday before last.
Kwaye ndamva engqina icawe phambi kwegqithileyo.
And she said, "Brother Branham, when I got back, I marked down and took that tape. And it was exactly 18 months to the day." Amen.
Waza wathi, "Mzana uBranham, xa ndandibuya, ndiyiphawule, ndaze ndayithatha la tape. Kwaye kwakuzinyanga ezilishumi elinesibhozo ngqo ukuya kumhla." Amen.
Do you love him? Isn't he wonderful?
Ingaba niyamthanda yena. Akamangalisi na.
Now the same Holy Spirit that can predict that exactly without missing one time.
Amen.
All these years.
Koko umoya oyingcwele okwamnye ongaqikelela ngokuchanekileyo ngaphandle kokuphosa nexesha elinye yonke leminyaka.
And through his word has tried to uncover to you today that God isn't some object way off or some historical something. He's a living present tense. His word made manifest.
Kwaye ngelizwi lakhe uzamile ukuthila kuni namhlanje ukuba uThixo akayonto ethile ekude okanye yembali ethile uyaphila kwixesha elikhoyo ilizwi lakhe libonakalisiwe.
Hid himself in human veil in his church.
Uzifihlile yena kwisigqubuthelo somntu ebandleni lakhe.
Revealing himself by your faith and my faith together, coming together, making the unit of God.
Ezityhila ngokholo lwakho nokholo lwam ngokuhlangeneyo sihlangana sisenza ubunye bukaThixo.
I can do nothing without you. You can do nothing without me. Neither can do anything without God.
Andinakwenza nto ngaphandle kwakho. Akuna kwenza nto ngaphandle kwam, singena kwenza nto ngaphandle koThixo.
So together it makes the unit, the connection.
Ke ngokuhlangeneyo yenza ubunye uqhakamshelwano.
God sent me for the purpose, you believe it.
UThixo undithumelele ngenjongo, niyayikholelwa.
And there it happened.
Kwaye nantso isenzeka.
That's just it. Confirmed perfectly.
Yiloo nto nje kuphela, yabona, iqinisekisiwe ngokugqibeleleyo.
I don't care what's wrong with you, what anyone has said. If from your heart you believe that you're going to be well, there's nothing can ever stop it.
Thank you, Jesus.
Andikhathali intoni engalunganga malunga nani, intoni ubani ayithethileyo, ukuba ngokusuka enhliziyweni yakho uyakholwa ukuba uza kuphila. Akukho nto enokuyithintela loo nto.
He said so. And he said, the heavens and earth will pass away, but my
Amen.
Word won't fail.
Watsho njalo, kwaye wathi, amazulu nomhlaba ayakugqitha, kodwa ilizwi lam aliyikusilela.
Do you believe that?
Niyayikholelwa loo nto?
Amen.
How many will pray for me in other meetings as I go?
Bangaphi abaya kundithandazela kweminye imihlangano njengoko ndihamba?
I'm one who needs prayer.
Ndingulowo udinga umthandazo.
See, everybody's turned me down, see, but you. And yet there's seed out there.
Yabon. Wonke umntu undilahlile, yabon. Kodwa nina. Kwaye noko kusekho imbewu phandle phaya.
I sent a letter to South Africa.
Ndithumele ileta eMzantsi Afrika.
They wouldn't let me come in unless I would sign a paper and I would baptize over on that side everybody three times, once for the Father and once for the Son and the Holy Ghost, face forward.
Abandivumeli ndingene. Kaphandle kokuba ndityikitye iphepha lokuba ndiya kubhaptiza ngaphaya kweliya icala wonke umntu amatyeli amathathu, elinye kuyise, elinye kunyana kunye nakumoya oyingcwele, ubuso bujonge ngaphambili.
On the other side I baptized backwards, one for the Father, and teach that was doctrine.
Kwelinye icala ndibhaptize ejonge ngasemva kanye kuyise, kwaye ndifundise ukuba oko yimfundiso.
I wrote him a letter.
Ndibabhalele ileta.
I said the Holy Spirit's been trying for the last few years to get me in Africa again.
Ndathi umoya oyingcwele ebezama kwiminyaka embalwa egqithileyo ukundingenisa eAfrika kwakhona.
He wants to use my ministry. There were 30,000 except Christ one afternoon.
Ufuna ukusebenzisa ulungiselo lwam apho amashumi amathathu amawaka amkela uKristu ngemva kwemini enye.
I said, remember, the blood of them souls be upon you, not upon me. I've offered to come, but you won't do it.
Ndathi, kumbulani, igazi lalo miphefumulo malibe phezu kwenu, hayi phezu kwam, ndivumile ukuza, kodwa anifuni.
I wonder what it'll be in this day when Jesus, the Son of God, has been turned from the church. The word rejected.
Andazi iyakuba yintoni ngalomhla. Xa uYesu unyana kaThixo egxothiwe ebandleni, ilizwi lichasiwe.
But in all of that, he still is making himself known to his people.
Kodwa kuko konke oku ya, usazazisa yena ebantwini bakhe.
Aren't you thankful for it?
Anina mbulelo ngaloo nto.
I passed by tonight, tapped my hands on them, some aged women, some young, some old, some young man, old man, just soaking wet as I am.
Kwaye ndigqithile ngobusuku ndabeka izandla zam phezu kwabo abathile abagugileyo abafazi abanye batsha abanye badala abafana abasebatsha amadoda amadala bemanzi tixi njengam.
I thought sitting there listening at the word.
Amen.
That the rest of the world thinks is crazy.
Ndacinga behleli phaya bemamele elizwini elithi lonke ihlabathi licinge ukuba liphambene.
See? They are the boat. See?
Yabon. Ba ipolit. Yabon.
God's here to thread it up. Draw you right out of your sickness.
Utiko lapha ukuze bayiqoqe. Akutsalele kanye ngaphandle kokugula kwakho.
It's a promise of the word.
Sisithembiso selizwi.
Just remember, it'll start tightening. I will draw. If I be lifted up, I'll draw.
Kumbula nje. Iya kuqalisa ukuqinisa, ndiya kubatsala. Ukuba ndiya kuphakanyiselwa phezulu, ndiya kubatsala.
He'll draw it out of you. He sure will.
Uya kuyitsalela ngaphandle kuwe, ngenene, uya kuyenza.
You just believe him. Have faith in him. Don't doubt him, believe him.
Mkholelwe nje wena yena. Yiba nokholo kuye. Sukumthandabuza yena. Mkholwe yena.
Pray for me when you have no one else to pray for. Just remember me.
Ndithandazeleni. Xa ndingena mntu wakumthandazela, ndikhumbuleni.
Side
ngoko side sihlanga. Sihlanga.
Side sihlanga. Thank you. Thanks for coming those long ways. God protects you as you go home.
Enkosi ngokuza ngezo ndlela zinde. UThixo anikhusele njengoko nigoduka.
Greet all the Christians. Salute them from this group here.
Bulisa onke amaKristu. Bakhahlele kweli qela apha.
God's peace upon you. Shalom.
Uxolo lukaThixo phezu kwenu. Shalom.
UThixo abe nani.
I'm so glad.
Ndivuya kakhulu.
See, there's some many things I don't know, but there's some things I do know.
Niyabona kukho abanye izinto ezininzi andizazi, kodwa kukho izinto endizaziyo.
I'm so thankful for you. I'm so glad to be associated with you.
Amen.
I'm so glad to be one of you.
Ndinombulelo kakhulu ngani. Ndivuya kakhulu ukubandakanywa nani. Ndivuya kakhulu ukuba ngomnye wenu.
God be with you. He will.
UThixo abe nani. Uya kuyenza.
He'll never leave you. He'll never forsake you. He won't leave you.
Akasayi kunishiya. Akayi kuniyekela. Akasayi kunishiya.
You've done broke through the veil now.
Igqibile ukuqhophoza niphumele ngapha yakwekhuselo ngoku. Yabona?
So glad tonight to see Brother Palmer, one of our associate pastors over here from Georgia.
Vuya kakhulu ngosuku kubona umzawane uPhama, omnye umalusi ongumncedisi wethu osuka eGeorgia.
Brother Junior Jackson's in the building somewhere, back in the corner. We're glad to have him.
Umzawane uJunior Jackson usesakhiweni ndaweni ithile emva ekoneni. Siyavuya ukuba naye.
Brother Don Ruddle sitting over here.
Umzawane uDon Ruddle ehleli khona ngapha.
Oh, so many, I don't know if I miss anybody.
Oh, abaninzi, andazi ukuba ndiphose na uphi umntu.
Brother Ben Bryant here, and many of the others here, fine brother, Wilbur Collins. We're so glad to have all of you here.
Umzawane uBen Bryant apha, nabaninzi babanye apha, umzawane olungileyo, uWillard Collins, sivuya kakhulu ukuba nani nonke apha.
I wonder if we just stand to our feet just a moment now.
Andazi ukuba asina kumanje ngeenyawo zethu nje umzuzu ngoku.
Let's bow our heads down.
Asithobise intloko zethu ngoku.
You feel that closeness of fellowship with the Spirit?
Niyakuva okwakusondelelana kobudlelwane nomoya.
That's humming.
Masingqumshe.
I noticed Brother McKinney, Ohio, with us.
Qaphele umzalwane uMcKinney, usuka eOhio ekunye nathi.
Brother John Martin and his brother.
Umzalwane uJohn Martin nomntakwabo.
So glad to have all of you.
Ndivuya kakhulu ukuba nani nonke.
I might not even see you, brother. He knows you.
Ndingangani boni, bazalwane. Uyanazi yena.
Tell we me. May my heart and yours with God's heart be one till we meet.
Sithe sibuye sihlangane. Yanga inhliziyo yam neyenu nenhliziyo kaThixo ibenye. Sithe sibuye sihlangane.
Right there. while we bow our heads in our prayer.
Ngelixa sithobisa iintloko zethu ngoku ngomthandazo.
Try to let every minister know that we're happy for him to be here, all the laity.
Ndizama ukwazisa wonke umlungiseleli ukuba siyavuya ngokuba lapha kwakho, onke amarhamente.
You people from Tennessee, Ohio, and across the country.
Nina bantu base Tennessee, Ohio, nasekunqamlezeni isizwe.
Some women I met over there day all the way from Boston.
Abanye abafazi endidibene nabo ngapha namhlanje yonke indlela ukusuka eBoston.
Our colored brother was here this morning from up in there also.
Abazawune bethu abantsundu bebelapha ngalentsasa besuka phezulu khona phaya nabo.
So many from different parts of the country. I thank you, my dear loyal friend. God be with you.
Abaninzi abasuka kwindawo ezohlukileyo zelizwe. Ndiyanibulela mhlobo wami othembekileyo. Thixo abe nawe.
I call you my friend. Remember what Jesus said about that? Closer even than a brother. A friend.
Ndikubiza umhlobo wami. Khumbula oko wakuthethayo uYesu malunga noko. Sondele kakhulu kunomzalwane. Ehe, mhlobo.
While we bow our heads now until we get to meet again in the next few days, God be with you.
Ngelixa sithobisa iintloko zethu ngoku, side sihlangane kwakhona kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. UThixo abe nani.
I'm going to ask our good loyal brother, Brother Richard Blair, if he won't dismiss us in a word of prayer. Brother Blair.
Ndiza kucela owethu olungileyo, othembekileyo, umzalwane uRichard Blair, ukuba akanakusinqumamisa ngelizwi lomthandazo. Mzalwana uBlair.